Thank you.
We've been blessed so much by your ministry.
Thank you.
We hope that you do as you did in San Jose.
Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ngiyabonga mina kethu. Ngiyabonga mina kethu Slater. Inkosi kubusise.
You may be seated.
Ningahlala phansi beungakwala kanjani kwemukelwa lokunjalo. Ngikubonga ngemusa impela ngaloko kwemukelwa lokuhle mina kethu Slater. Futhi ngiyathi ukhuluma etinhlitweni dalabanye bazalwane ngesikhathi usho lokho lenhlangano. Nawo wonke lokhathalele nasethethamelini. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathi uhlala njalo uDiva wemukeleke kakhulu uma umuntu akutshela lokuthide lomunye wathi ngalesinye sikhathi ngangishumayele futhi ngangiphuma lomunye wathi mina kethu Branham lokho bekukuhle sibili bekukhona lomunye umfundisi ahamba ngakimi wathi ngiyajabula abantu abachoshe ngami wathi angifuni bachoshe ngami ngathi yebo ke ngathi ngiyakuthanda ngathi ngiyakuthanda lokho wathi uthi yebo ke impela ngifuni bathi ngathi munye nje umehluko emkhathini wakho nami ngikhuluma iqiniso mina futhi awulikhulumi ngoloko kuphela impela babe bekavamise kungenta ngisebenze ngalokuphindwe kabili kamatima njengoba ngangenta ngoba wangitshela ukuthi ngangenta umsebenzi lomuhle ngako sonke siyakuthanda lokho siyathanda ukutshelwa futhi ke ngiyakuthokotela lokuhle kugcekwa kwebungani uma lomunye athi manje wende liphutha lapho wende lokuthide khona ke ngiyathi ngidotama ukukucondzisa lokho nabona na ngihlala njalo ngikudumisa kugcekwa anikuthandi nini uma kuliqiniso ubone uma uma wenda into leliphutha awufisi ukwenda ngale ndlela ngi lomunye wathi yebo ke bengitokutshela kodwa ngi yebo ke impela uma ungumnakethu ufanele ungitshele ngifuna ukukwati ukhona lofuna kuya nami eIndiana ngisandza kushayela umkami emizuzweni lembalwa lendlulile futhi kunema inji lalishumi elichwa kunelichwa yonke indzawo yonke imigwaqo ivaliwe emabhloho avaliwe kodwa nemukelekile impela kuhamba nami litongcibilika etinsukweni letimbalwa sikhathi sesendlule ka kulo esikhatsini seminyaka kuthi lihlale esikhatsini lesithe ngako siyahamba ngo emva kwenkonzo kulenzambama ngidame kufika ekhaya ngesikhatsi nje kuthi ngihambe ngendlule eminyango munye futhi ngiphume kulomunye cishe ngibe netinsuku letimbala de kuhlala bese ke siwelela eVirginia cishe emamayela langemakhulu la imfica kusuka ekhaya futhi endase lapho elugwini lwelwandle nemkhumbi wemasotsha lomkhulu waselwandle noma umkhumbi wemasotsha aselwandle nakanjalo njalo sehlela lapho kuletha livangeli kubo sithole lelo cembu lebashumayeli bese sifaka inethi yethu kanye nabo sibone ukuthi singayibamba yini imiphefumulo nzawana tside bese ke kusuka lapho siyabuya ke senyukele eOhio bese ke kusuka lapho siye ngale eBloomington eIllinois bese ke kuba yiChicago esikolweni lesiphakeme iLane Tech lapho sivamise kuhlangana khona lapho lihola lelikhulu lelihle lihlalisa cishe etinkulungwane letine noma letisihlanu futhi singa lokho kutoba nelusito lwetimali lwemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu lwemkhandlu wetikhulu telisondo eChicago lelo kutoba liviki lekugcina ngamabasa bese ke ngekhwekhwethi ngiseBritish Columbia nasendla eDawson Creek neGrand Prairie eFort St. John kuqhubeke kanjalo neyathi kuthi kuhamba kanjani ngako ngifuna kunibuta into yinye ngifuna ningiside nitokwenda nje uma nikuleka ningikhumbule nitokwenda na uma ngingesheya kwetilwandle netinyanga abathakathi dime lapho nemandla emadimoni nzawo tonke ngiyakhumbula nginalabanye bangani sibili ekhathi lapha laba ngikhulekelako lokho kutongenda ngibe nesibindi sekuphuma ngathi kuthi ningiphakamisele edulu ngemkhuleko ngiyakuthokotela lokho ngifuna kuvakalisa kubonga kwami kulenhlangano bonke labafundisi labasitha ngetimali ngaba nekudla kwasekuseni nalabanye ngalolokunye kusa nganitshela futhi ngikholwa kuthi bangete labanye futhi kusukela lapho ngako ngiluthokotela sibili lubambiswano lwenu loluhle emahlelo lehlukene angena nje abhidlita sibobhuti nje futhi nguleyo ndlela lokufanele kube ngayo Ngiyathemba ukuthi lokho akuyuze kusuke kuleyo ndzawo. Kuhlala njalo kunjalo sibobhuti. Futhi ngikwenza njalo ngicabanga ukuthi nginikwe uNkulunkulu lenye yetimvuselelo letincane letinhle kunato tonke lenge ngaba kuto eminyakeni khona lapha. Angikaze ngibabone abantu balambela uNkulunkulu kakhulu kunaloko lenginako khona lapha. Angikaze ngikubone noma kuphi e-United States kunaloko lokungiko khona kulesi gothi lesi. Ngiya etindzaweni tebhizinisi, intombatana lencane leli Katolika yayigceba umbhedze ehotela lalabahamba ngetimoto lapho bengihlala khona. Futhi wathi bekahlala edute nalamanye ama-Pentecostal. Wathi uyi-Pentecostal? Ngathi yebo. Wathi ngilikatholika, ngathi ngingilo nami. Wase uthi ungaba kanjani ilikatholika nepentecostal ngesikhathi lesifanako? Ngathi yebo ke, buka alikwendini iBhayibheli lasekatholika. Anisho yini ninebantu labangemakatholika nithi lelo Bhayibheli lingumlando welibandla lasekatholika lasecaleni? Wathi yebo, Jesu Kristu wasungula libandla lasekatholika. Yebo mnumzane, nebafundzi bonke bebangemakatholika? Aha. Uthi babhala iBhayibheli? Aha. Ngathi khona ke ngelikatholika leli fashion lenzala. Ngikholwa lokho lokushiwo liBhayibheli, niyabona. Uma lokho bekukufundisa kwelibandla lasecaleni lasekatholika, khona ke ngelikatholika, niyabona. Hayi lolu hlobo lolusha lwekatholika. Ikatholika leli fashion lenzala. Niyabona leyo Jesu layimisa. Futhi empeleni leligama lelithi Katholika lichaza umhlaba wonke empeleni. Ngakho ngiyakholelwa enkolweni yemhlaba wonke. Jesu Kristu layimisa ngelusuku lwePentecost. Ngakho ngiyiPentecostal Katholika, nike nalibona linye phambilini. Futhi ngakho lokho kuhle kakhulu. Sifuna kunibonga ngamunye wenu bantfu ngekubhadala tikweneti. Ngiyacabanga konke sekubhadala. Ngabe bangithathele umnikelo wesihle konke kubhadalelwe futhi bathethe umnikelo wesihle manje uma bangakakwendi ufaka umnikelo weluthando kuloko ngqo kubona ukuthi konke kubhadalelwe. Bazalwane bavele bathi nje angathi lutho ngemsebenzi wakho, labanye bayakunakekela lokho. Ngitinikela nje emkhulekweni nekudadisha live laNkulunkulu. Futhi ngibona lapho atongiholela khona nekuthi yini lengingayenda ngisesemmangweni. Futhi ngakho bathi tonke tikweneti setibhadelwe. Futhi bebangithathele umnikelo wesihle manje bewungadzingeki ukuthi wende lokho, niyabona. Kuphela nje uma ubhadala tikweneti ngiloko kuphela lokudzingekako. Kodwa ngitokucinisekisa mina kethu dzathe kuthi leyo ngcenye yalotiphilisa ngako kuthi lokwendlula konke lengikwatiko kuthi kanjani nalo lonke lwati uNkulunkulu lato nginika lona ngutoya embusweni waNkulunkulu. Kunjalo futhi kwangathi uNkulunkulu anganinika umvuzo ngalesincumo lesi sebuchawe lenisithethe futhi wasitha kuletha lenkonzo esigodzini lapha. Kwangathi anganibusisa ngalokuphindwe kalikhulu. Kwathi embhalweni loko lenikwende kulaba labancane bami loyo bekungaba ngimi nikwende kimi kwasho iNkosi Jesu. Futhi ngakho ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utonibusisa kakhulu ngakho. Futhi manje lokho kutosetshenziselwa imishini tangesheya kwetilwandle ukuthi ngiye emasimini akulamanye emave futhi ngishumayele kubantu labangenaye ngisho peni munye. Laphaya tithunywa tenkolo tishumayela livangeli tingakagcoki ticathulo tingenahembe tishumayela livangeli. Futhi bewungalenzela kanjani ukuthi bantu labanjalo basithe ngetimali umhlangano? Bebangeke bakwende. Ngubani lobe kanga bebangangithumela kanjani ukuthi ngite lapho futhi ngibuyele emuva? Kodwa khumbula imali yakho loyifakile itohambela leyo nhloso kusita kusindzisa labo Jesu labafela kubasindzisa. Futhi ngiyathi ukuthi uma kubekwa etandleni tami ngingumphathi waloko ke kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke naNkulunkulu uyongenda ngiphendvule ngako ngelusuku lekwahlulelo. Angende ngiphendvule ngako ngifuna kuba ngumphathi lomuhle kwenta konke lengakwenda. Futhi manje nangemkhuleko wenu lomuhle nelubambiswano njalo ebusuku indzawo igcwele nswi nebantu bayajika. Futhi siyakuthokotela lokho. Futhi uma kuba yinzandwa yenkosi ngidama kuphela kuya lapho angiholela ukuthi ngiye khona, niyabona. Lapho nje ngiva ngiholeleka khona bese ke ngiyahamba. Bese kuthi ke uma ngikwenda khona ke lapho ngidibana nemicabo ngingema egameni lenkosi futhi ngithi lapha sathane kungcono uvele usuke endleleni ngoba lena inzandwa yenkosi niyabona ngidangela igama lenkosi Jesu futhi ufanele ukume endleleni futhi uma nje sibukisisa inkonzo yethu kanjalo futhi nje sente lokho uNkulunkulu la kutshela ukuthi ukwende akunandzaba noma kubonakala kuliphutha noma kulungile uma uNkulunkulu akuhola chubeka nje uhambe uyabona Guto into yokuqala ukucabanga ngayo ngabe kuyinzando yaNkulunkulu yini bese ke kuba injongo yakho nenhloso uma inhloso yakho ilungile nenjongo yakho ilungile khona ke tsani kulenzaba cukuleka futhi itonyakada kunjalo uma kuyinzando yaNkulunkulu nenhloso yakho ilungile nenjongo yakho ilungile itofanele ikwende benibekethele futhi sinibonga ngemusa kakhulu futhi manje sifuna futhi kubonga emagonza alenhlangano yekusita noma ngabe silawulwa kanjani lapha ngekusivumela ukuthi site kule nkundla yetemidlalo lapha ukuthi sibe nemhlangano wethu lapha Ngiyakuthokothela ngiyamthokothela lomgcini mphahla lokahle noma umgcini sango ngephandle lapha umfana lokhulumisekako kahle uhlala njalo avusela futhi amuhle sibili futhi konke umculo ngivetsathe fife Olivia fife kuhlabela kwakhe bavela beta ngalapha bavela eLos Angeles enhla lapha lokho kuhle kakhulu dzathe impela ngiyakuthokothela lokho nabo bonke bangani bami labavela etincinyeni letehlukene delive Fresno eBakersfield nasemacenzelweni lebekazivakashele impela siyanibonga ngetinhlitiyo tethu tonke futhi uma kukhona lengushiyile ngani ngithethelelene ngifuna nathi ukuthi sikuthokothela sibili konke lokwendiwe wonke umntamo futhi nje nginicela ukuthi nisikhulekele manje sisaqhubeka futhi manje ngibona enemaduku labekwe lapha ukuthi akhulekele ngani impela siyakwenda lokho futhi uma ungalitholanga leduku lakho edulu lapha ngibhalele nje eJeffersonville eIndiana ku post office box 325 futhi manje utolithola litobuya leduku lakho ngiyabonga sithola nitothola hayi leduku ngoba ngeke ngikhone kuwathumela babita cishe lishumi nesihlanu emasenti langamashumi lamabili ngalinye nethi inkulungwane talawo ngenyanga niyathi ukuthi niyapi ngingeke ngikhone kukuthenga kodwa ngineribhoni netinto letincane dzathe langisebentela dona futhi atithole atijube futhi atilungise manje utothola incwadi lejwayelekile nje levela kumabhalane futhi utokulungisa ngoba ngumkhuleko wemhlaba wonke loqhubekako ngaso sonke isikhathi ikutshela ukuthi yentani ukuthi isetshenziswa kanjani lendvangu yemkhuleko futhi uma nifuna yini futhi ningenamsebenzi wayo manje thumelani nithole yinye yibekene ibhayibhelini lenu etentweni sahluko selishumi nemfica itokutshela ukuthi wendeni ngayo bese ke uligcina lapho loluswane loluncane luvuka ngalobunye busuku lugula lomunye alimale thatha leyo ndvangu uyibeke etikwabo bese uyabukisisa ukuthi kwentekani kholwa nje niyabona na futhi lolo kutawubala uPaul wakho akubhadalwa kude tindleko letikhokhwako thumela nje futhi uyithole ngiloko kuphela sibhalele nje uma ungakhoni ucabanga ngale nombolo 325 cabanga nje ngemadola lamathathu nemasenti langemashumi lamabili nesihlanu futhi uma ungakhoni ucabanga ngaloko vele ubhale eJeffersonville eIndiana wonke umuntu uyangade ngisho nasemaphoyiseni futhi ngakho batoqinisekisa ukuthi ngiyakuthola ngakho kuthumele nje futhi sitojabula ukukukhonda yebo beta ebandleni lami labane ngibabo lijaji lita ebandleni lami futhi sinenhlanganyelo nabo bonke labasedvute futhi uma noma yini mayelana nemibono noma yini uma noma nguyipi yaletho tindlo ingabateka uyatibuta nje ukuthi kukuphi kungani ungedi eJeffersonville futhi ubute labanye betikhulu kuleli dolobha lapho nibone uma le mibono beyihlala njalo injalo nibone uma ike yehluleke noma umuntu lothite loya emihlanganweni futhi abukisise futhi abone ukuthi ngabe iyake yehluleka yini impela cha bahlethi etitolo lothenga udlele kuto bagibele emgwaqweni noma ngabe kukuphi ubona nje luhlangothi loluncane lwako lapha niyabona emalayinini ngoba nguwe lokwendako empeleni niyabona Ngukholwa kwakho lokuletha lokho. Uma uNkulunkulu akusebenzisa ngalokuvamile kuyinto lenkulu ukuthi usho siphetho kusukela ekuqaleni. Bengihlethi ekamelweni esikhashaneni lesendlulile. Ngikhuluma nemnakethu loligugu Agan Bright lapho. Besikhuluma ngokuthi lokho kwenteka kanjani. Ukuthi kwenteka kanjani. Ukuthi lokho kungashiwo kanjani ngaphambi kokuthi ngisho kufezeke. Ukwenda kanjani? Wathi angikutholi nje. Niyabona ukuthi ungahlala kanjani lapha futhi usho into leti tokwendeka kusasa. Niyabona na ukuthi kwendeka kanjani evikini lelitako lapho utothola khona umuntu ukuthi utobe endani? Ukuthi kutokwendekani uma nayo kanye nje lemibuto latoni ibuta yona. Netimo letifanako lenitothola lokhu kuto futhi yebo ke ngumwele engcwele wethembisa manje akasitshela tonke into usitshela nje noma yini lafuna siyati manje uma be ungathi mina ke uBranham utothini ngami angathi utothini yena ngabe ukutshela yonke into futhi akuvumele ugegethe inkathathu ngami nomzana ikhathi letinengi ngihamba ngingene ngcokuto inhloko etikwethi tsenze kunjalo kuthiwani nge kubeke make wami bekalele lapha afa futhi athi ndothana ngike ngakhwesha etafuleni sikhathi lesinengi ngilambile kude ube nalokuthite lotokudla ngakumunyisa ebeleni lami ngesikhathi useluswane loluncane ngabe ngitolulama yini noma cha bengingeke ngathi bengingeke ngisho bengidofanele nje ngibute babe wami losezulwini uma angitshelile bengingamtshela make wami uma angakangitsheli bengingeke ngimtshele ngoba angathi Nabona na ngivele nje konke kubusa kukuye umuntu akahlangani ngalutho nako ngako ke ngijabula kakhulu ukuthi uNkulunkulu wakwenda kanjalo ngako sonke lokho kusibeka sonke bekangakhuluma nawe futhi asho into lefanako niyabona akunandzaba ngako akukho namunye wethu lomkhulu noma lomkhulu sonke sibandvana labancane baNkulunkulu niyabona sonke sibandvana baNkulunkulu futhi usebentana nathi ngalokwehlukile kodwa ngubabe losezulwini lofanako lowenda lokusisebenda manje namhla sithithe sitwakhulekela onke lawo makhadi ekukhulekelwa leswakhokhile futhi ngitsithe kuBhili mangaki lakhokhiwe wathi oh cishe emakhulu lamane noma lasihlane ngoloko kuphela ngako wase uthi ke esikhashaneni lesendlulile wathi uyathi ngibe nalamane kakhulu lengiwakhiphile wathi ngitsingeke ngithole labafana bethe bangisithe nginikethe wonke umuntu likhadi lekhulekelwa ngako kungcono ngicale akunjalo
We won't get finished.
Noma nakungenjalo singeke sicethe. Kodwa si inkosi tosisita. Ngilinze insuku lethi sihlanu kuleli hour manje. Kuya lapho kutokwenteka khona into letsite. Uma nje sitokuvumela kwenteke. Manje siyathi ukuthi tiphiwone kubitwa kungaphandle kwekuphenduka. Futhi singenda kuphela njengoba sitovumela uNkulunkulu ende. Futhi manje sonke siyathi ukuthi kuphilisa kwaNkulunkulu akusiyo indlo umshumayeli la iphatha esuthu kesini lelincane noma akusiyo indlo letsite lanayo etandleni takhe. Kuphilisa kwaNkulunkulu ukukholwa kwakho lucobo emsebentini losewuchethiwe. Kristu lakwendela wona eCalvary. Niyabona na kuyinto uNkulunkulu lakwendele yona. Ngicabanga ukuthi uMnakethu Borders ufundile umbhalo esikhashaneni lesendlulile emaHebheru noma kubase Roma sahluko sesine ngaAbraham futhi ngifuna ukuthatha sihloko kulenzambama lesitholakala kuGenesis emashumi lamabili nakubili. Sahluko semashumi lamabili nakubili saGenesis nelivesi lelishumi nakune futhi sitofunza. Kodwa ngaphambi nje kokuthi sifunde sifanele sisondzele kuKristu kuqala ngemkhuleko. Asikhothamsethe inhloko yethu. Bangakho lofuna ukukunjulwa. Phakamisani tandla tenu. Futhi nithi uNkulunkulu ngihawukele. Babe wethu losezulwini njengoba sitha ngakuthi thoba kakhulu egameni leNkosi Jesu. Ngibuka lesiqhuku lesi lesimangalisako. Futhi nje ngitibuta ukuthi siyoke sibonane yini futhi ngiyababuka ngiyacabanga angathi noma ngiyoke ngibabone yini bonke futhi kanjena ngingahle ngingaphindzi ngikwende uma bengingabuya futhi eminyakeni kusukela manje akungabateki kodwa labanengi lapha bangeke babe lapha ngaleso sikhathi futhi ngiyaconza ke ukuthi letinto lengitishoko kuyoba njalo ngiyophendvula ngato ngelusuku lekwahlulelwa ngingahle ngingabi lapha xobo lwami umnyaka kusukela namuhla akekho namunye wethu longahle abe khona Jesu angahle efike noma ngasiphi sikhathi futhi uma enda siya ekhaya naye ngoba wasethembisa ukuthi bese ngahamba kodwa kunalabanye ekhathi lapha mhlawumbe ngkhosi longa kwati wena futhi longa akakulungele kuhamba nguloyo lesifuna kusebentana naye khona manje ngikhulekela ukuthi kukhona lokutokwendeka kulenzambama kutophendulela tinhlitiyo tabo kuwe ngikhulekela bonke labaphakamise tandla tabo labanengi balabo bebangemaKristu lagcwaliswe ngamoya akungabateki sibalo lesikhulu kunado tonke lebe sikhona futhi bayagula futhi bayadzinga oh Jehova nkulunkulu lomkhulu baphe tonke tidzingo tabo naloko kutoba kukholwa ukuthi umsebenzi lo sewucetsiwe sewufeziwe manje kulethe inkonzo leti letine letendlulile sitameka matima ngkosi kubeka kukholwa kwalabantu laba ngasemsebentini lo sewucetsiwe lo wentiwa eCalvary nesethembiso uNkulunkulu lasenda naloko Kristu lakwenda nebapostoli labakwenda nebaprofeti labakwenda ngalolu suku futhi sibonga kakhulu kuwe Nkosi ukuthi ucinisekise lonke livi lakho ukuthi liliqiniso manje siyathi ukuthi ulapha bantu balindzele uku khulekelwa manje njengoba sithatha lesihloko sikhulekela ukuthi kuthi uDosenda sithele kwangathi lingakufeza lokho lelihloselwe kona sibusise kanye kanye babe njengoba silinza kuwe manje ngekukhontwa kwelivi siyakucela egameni la Jesu amen futhi manje kuGenesis 22:14 futhi Abrahama waqamba ligama lalenzawo ngekuthi nguJehova Jaira njengoba kushitiwo enzabe nenkosi kuyabonelelwa.
Now I want to take that one name of Jehovah. Jehovah
manje ngifuna kuthatha lelo gama linye la Jehova Jehova Jaira uNkulunkulu unalasikhombisa la inhlanganisela emagama ekuhlenga Jehova Jaira inkosi totibonela yona lucobo umhlatshelo Jehova Rafa inkosi lekuphilisako na Jehova Manase na kanjalo njalo lihawu lethu umjeka wethu nalawo magama akehlukaniseke uma angiJehova Jaira kona ke unguJehova Rafa futhi niyabona na futhi ngakho ungeke wawehlukanisa lawo magama ekuhlenga futhi uma Jehova Rafa bekangakasetshendiswa kuJesu akazange asetshendiswa naye kanjalo futhi bekungasetshendiswa kuye Jehova Jaira ngakho uma angesuye umphilisi akasuye umsindisi ngakho futhi uma angumsindisi ungumphilisi futhi futhi umsebenzi lo sewucetsiwe
now we're speaking on Abraham and Jehovah Jireh in the
manje sikhuluma ngaAbraham na Jehovah Jireh naleli gama lelithi Jireh lichaza ukuthi inkosi totibonela yona lucobo umhlatshelo manje siyathola ekukhulumeni ngaAbraham nginemibhalo lembala lehlukene levela kuGenesis 12:12 12:5 12:7 12:8 nelemashumi lamabili nelemashumi lamabili nakubili ngifuna nje kushaya tindzawo letiphakeme tale mibhalo emaphuzu laphakeme futhi sikuhlanganise ndzawonye kweluphumo loluncane kulenzambama ekufundiseni kwethu kude sikuvete ebaleni ngempela kude nibe nekukholwa ngempela manje ngifuna wonke umuntu ikakhulukati nine lendokhulekelwa noma nine lenikhulekela lomunye umuntu lalelisisani manje empilweni yaAbraham manje sivumelwano sendiwa naAbraham futhi hayi kuAbraham kuphela kodwa Abraham nentalo yelukholo lolufana nelwakhe
and then we must remember that we are Abraham
futhi ke sifanele sikhumbule ukuthi sintalo yaAbraham liJuda alisilo liJuda leli liJuda ngekwebuve liJuda liJuda ngekhatsi
He is the seed of Abraham when he takes on Christ.
Uyindalo yaAbraham uma athatha Kristu. Uba indalo yaAbraham futhi base sivumelwaneni naAbraham ngoba sethembiso sendiwa kuAbraham. Manje siba kanjani indalo yaAbraham? Uma sinekukholwa Abraham alebeka nami. Uma nicaphela njengoba uNakethu Borders afunda imibhalo ngabe lokhu kwefika kuAbraham ngesikhathi asokwa noma angakasokwa ngesikhathi ngaphambi kokuthi asokwe ngakho niyabona imisebenzi ayisifiki sindzawo ukukholwa kwethu lokusisindisako
I want you to notice that Abraham
futhi ngifuna nicaphele ukuthi Abraham wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye noma kwabalelwa kuye ukuthi kukulunga ngoba wamkholwa uNkulunkulu. Manje wendani athatha kufundwa kwemibhalo akangabatanga esethembisweni sankulunkulu ngekungakholwa kodwa wacina anika nkulunkulu luthumo. Manje uma siyindalo ya-Abrahama, manje lalelisisani, manje kutoncinda uma siyindalo ya-Abrahama akukho lutho loluto sikweshisa esethembisweni sankulunkulu. Akunanzaba kuthi kuvelane noma ngubani losho lokwehlukile. Indalo ya-Abrahama ingeke isishiye leso sethembiso uma uyindalo ya-Abrahama. Kodwa uma untengantenga futhi usuke uhambe futhi uthi yebo-ke angikakutholi kufanele ukuthi bekuba lesinye sithukulwane, akusebenzi nje kimi. Leyo akusiyo intalo ya-Abrahama. Kona-ke kukhona lokungalungi ngelwati lwakho. Unkulunkulu wenda sethembiso. Unkulunkulu kuyofanele asigcine leso sethembiso. Uma angasigcini leso sethembiso, kona-ke akasuye uNkulunkulu. Kodwa uma asigcina leso sethembiso, indlela kuphela lesingaphila ngayo kungekukholwa kwakho kusenta siphile. Livila uNkulunkulu liyimbewu. Futhi njengoba uNkulunkulu anika u-Abrahama sethembiso, futhi sibe netinkulungwane teminyaka yelwati kusukela ku-Abrahama. Kodwa u-Abrahama wenda sethembiso kunoma uNkulunkulu wenda sethembiso ku-Abrahama nasentalweni yakhe emva kwakhe. Niyaqonza tsanini amen. Ku-Abrahama futhi sihlanganiso sibopha umusho ndzawonye. Abrahama nentalo yelukholo lolufana nelwakhe. Hayi intalo takhe kodwa intalo yakhe. Intalo yaloyo Abrahama lakholwa kuthi beketha ngekukholwa. Ngaloko kufika Isaka, nga-Isaka kufika Kristu, nga-Kristu kufika wena nami. Intalo ya-Abrahama, hayi intalo njengaletinengi, kodwa intalo, intalo yesethembiso. Abrahama beka nemadvodzana lamanengana, Ishmaeli, wase-ke uba nemadvodzana lasikhombisa ngalomunye wesifazane, emva kokuba Sara sekafile. Ngaphandle kwemathothakati ngakho sithola ukuthi kwendiwa entalweni ya-Abrahama intalo lebekakholwa ukuthi iyayitofika ngowesifazane lokhululekile lobekayinyumba ngaleso sikhathi. Manje ake sikwendlalele kancanyana nje. Manje sitoqala kuGenesis 12:2 futhi sakhe kuye kulo Genesis 22:14. Manje caphelani ukuthi bangakhi manje labangaconza ukuthi thine lesifile kuKristu sithintalo ta-Abrahama futhi sithindlalifa kanye naye ngekwesethembiso. Phakamisani tandla tenu. Kulungile. Thine lesifile kuKristu, lesifile etintweni telive. Kona-ke hlobo luni lwesimilo lesifanele sibe naso. Ngiyatibuta kuthi sifanele hlobo luni lwemuntu lesifanele sibe ngilo uma siyindalo ya-Abrahama futhi sithindlalifa kanye naKristu kanye naye esethembisweni. Similo sethu nendlela lesenda ngayo iveta loko lesinako ngekhathi kwethu. Uma sithi siyamkholwa uNkulunkulu bese-ke siyangabata esethembisweni futhi sithi yebo-ke angikakutholi, kona-ke asisiyo intalo ya-Abrahama. Uma siyintalo ya-Abrahama futhi siphume futhi sente tinto telive, sitikhulumela thine nje ukuthi siyintalo ya-Abrahama. Kepha asisiyo intalo ya-Abrahama. Niyabona na, Abrahama akangabatanga esethembisweni sankulunkulu. Eminyakeni lemitse leyendlula, ngikhuluma ngesimilo. Ngalokho ejwayelekile, bayangilandzela ngokuthi ngisishaya kanjani isimilo selibandla. Sifanele siguculwe futhi siphinde sivuswe futhi, ngoba ngiyathi uma libandla liqala kulahlekelwa timphawu talo, similo salo sesihambile neluphawu lwalo liyehla. Uma similo salo sehamba, timphawu tihambisana naso, ngoba uma baqala kutiphathisa kwelive futhi babukeke njengelive futhi bathi hlanganise nelive, Kristu uyaphuma nelive liyangena. Ngingumningizimu futhi ngi-enda setifundzeni taseningizimu. Eminyakeni leyendlula bebavamise kuletha ticila tivela e-Afrika emabhunu enda futhi atithengisele eningizimu njengemahhashi emsebenti. Futhi ngikholwa impela ukuthi u-Abraham Lincoln bekangilomunye wabomengameli abakhulu kunabo bonke lesake saba nabo ngekukhulula sigcila. UNkulunkulu akazange ahlose kuthi noma ngimuphi umuntu abe sigcila, hhayi libala lakhe. noma sivumukholo sakhe yena akunandzaba ukuthini akafanele abe sicile uNkulunkulu wenda umuntu ngemfanekiso wakhe luqobo afana naye umuntu wenda ticila hayi uNkulunkulu futhi bebavamise kuletha leto ticila futhi batithengise futhi beungatithenga njengoba ungenda emotweni leseyike yasetshenziswa endzaweni yakuphakathi imoto labathenga bathengise ticila bebandlula futhi batithenge futhi bangena etinkapaneni tetihlahla futhi batishintshanisa kunalenkulukati indlotsa lesidlakela futhi mhlawumbe umkayo ungilomncane wesifazane loqatha ngani bathenga nje wesifazane lomkhulu ngalokuthegqatha bese batalanisa lendlotsa lenkulu nalona wesifazane lomkhulu kwenta tigcila letinkulu ngalokuthegqatha njengenkomo uconze ukuthi lokho kuthokotisa uNkulunkulu cha mnumzane akekho umuntu longaba umKristu futhi akholelwe ebugcilini esikhathini lesithethe lesendlulile emsamo lengangihamba kuwo ngalelinye lilanga ngabona indrota lenzala lelikhalathi lenendingilizi lencane nje yetinwele enhloko yayo imhlophe njengeboya betimvu futhi bekabuka beka nesigcoko sakhe esandleni sakhe futhi emva kwesikhashana wabuka ngale etikwendo lencane leyingilazi futhi wagcumela emuva ngalokukhulu kushesha inyembeti tehla etihlatsheni takhe futhi wahamba beka abukeka kwangathi bekakhuleka ngambukisisa lomfolo omdzala imizuzu lembalwa ngenyukela kuye ngathi malume ngathi yini yini le lokhuleka mayelana nayo yini lekujabulisile wangibuka ngalokungakejwayeleki sibili wathi bengibonga uNkulunkulu ngathi ubonga uNkulunkulu ngani ngingakucela ngathi ngingumfundisi ngitothanda kwathi nje bengubukisisa nje wathi wota lapha wathi buka lapho ngathi angiboni lutho ngaphandle kwengubo ingubo yewesifazane wathi kodwa uyalibona lelo bala lapho yebo wathi leyo ingati yaAbraham Lincoln wathi uma beungabeka tandla takho ngaseluhlangothini lwami beuyova tibati telibhande lebugcila wathi leyo ngati yasusa libhande lebugcila kimi ngacabanga uma linikro belingati vela ngaleyo ndlela ngengati yaAbraham Lincoln leyasusa libhande lebugcila kulo ufanele endeni umKristu uma abona ingati yaJesu Kristu lo wakhokha umphefumulo wakhe esihogweni umphefumulo wakhe ebugcilini indoda elive singabuyelelani emuva futhi sibe sigcila sadeveli futhi bebavamise kuthenga labantu laba labangemakhalathi nge bathole incwadi yebuniyo yabo njengoba nje beungenda noma sicephezane sekuthengisa ngalelinye lilanga lothenga athengise tigcila wefika enkampanini etihlahla leside wathi kule nkampani etihlahla wathi unato ticila lotithengisako na wathi yebo ke nginalethithi atibe likhulu ngephandle lapha ngako ungahle utibukisise mhlawumbe sente kuthengiselana lokuthite futhi bona abantu uma bavela even labo lenzabuko ngalapha bavela eAfrica bebathabukile futhi bevabuhlungu bebabashaya kubenda basebende bathathe siswebhu lesikhulu futhi babashaye kubenda basebende bebangafuni kusebenda ngoba bebangenasibinzi sekusebenda bebangenasibinzi nje futhi bachaphela ngesikhathi lothenga athengise tigcila asahamba hamba bekukhona munye lobukeka akahle lomkhulu umfolo qinile umfolo semusha bebangathingeki ukuthi bambhacabule bekafucele sifuba sakhe embili silevu sakhe sibheketulu bekeme athethwi futhi ahamba ngakho lothenga athengise tigcila wathi awusho ngithanda ukuthenga leso sicila kodwa umnikati wathi akathengisi wathi ngabe ungibasi etikwato tonkele letinye wathi cha usigcila wathi ngabe uyi wathi mhlawumbe umondla ngalokwehlukile kancane kubo bonke labanye wathi cha bonke badla ngephandle lapho emgezelweni ndzawonye wathi yini le menta ehluke kakhulu kangaka kule letinye tigcila wathi bengihlala ngitibuta nami ngaze ngathola ngako wathi uyabona ngesheya evende ndzabuko uyise uyinkosi yesive futhi naloku nje angumfokati noko uyathi ukuthi uyindvodzana yenkosi futhi utiphathisa kwayo uma linigro ebugcilini belingathi ukuthi uyise bekayinkosi yesive hloboluni lwekutiphatha wesilisa noma wesifazane lofanele akwende lowathi ngokuthi uNkulunkulu uyinkosi yethu naloku nje sibe tive sehamba lapha kulelive kihambi nebafokati sitisho ukuthi isintalo yaAbraham sifuna lidolobha uMark nemendi walo kunguNkulunkulu lota kongalelinye ilanga bekufanele kube yini konke ukuthi iphatha kwethu hayi njengelive kodwa sifanele sithi phathise kwemadodzana nemadodzakati kaNkulunkulu sithi phathise kwabantwana benkosi hayi njengetigcila temafashini netigcila telusizi netigcila tekutichenya futhi sifanele sibe ngemadodzana nemadodzakati kaNkulunkulu futhi sithi phathise kwako futhi sithi phathe ngaleyo ndlela Ingcoco tethu nako konke nakunongwe ngumoya waNkulunkulu. Lesivumelwano sanikwa Abrahama nentalo yakhe. Manje caphelani, sivumelwano sasingumusa mbamba ngalokuphelele. Bekungekho ukuthi uma utokwenda noma uma ungeke noma uma wenda lokhu, ngitokwenda lokhu. Wathi sengivele ngikwendile hayi kuthi uma utokwenda lokuthite wenda sivumelwano na Adam futhi wasephula sonke sikhathi uma umuntu enda sivumelwano naNkulunkulu umuntu wephula sivumelwano sakhe kodwa uNkulunkulu bekathi misele kusenzisa umuntu ngakho wenda lesivumelwano lesi lesingenambanzela naAbraham Oh nasi Abrahama nentalo yakhe niyabona le sivumelwano asinikethwa wena ngaphandle kwempandzela hayi kuthi uma utokwenda ngitokwenda ngakho ke awudzingi ukuthi uthi uma ngosi uma ngitokwenda lokho noma ngente lokho uto ngiphilisa sewuvele ukwendile akunambandzela sewuvele ukwendile ufanele nje ukwemukele umoya waNkulunkulu kuwe Uyamemeta uthi uNkulunkulu unga njengalomake lomncane nje eluhlakeni lwembethe lapha lona lomncane umfana lobukeka amuhle lohleti lapha esithulweni semasondo make akakateliswa lidumbe uNkulunkulu yini lengayenda ukwenda ungiphilise sewuvele ukwendile into kuphela lofanele uyende ukuthi nje ube intalo yaAbraham ukwenda kanjani ngekukholwa enkosini Jesu Kristu futhi ugcwaliswe ngamoya nguloko ke akunambanzela yini lengidodzingeka ngiyende kwenda lokho kude lutho ngaphandle kwekukholwa nguloko kuphela kwemukele nje kubekwe embi kwakho ngqo into kuphela lofanele uyende ngufinyelela futhi ukuthole uthi kwami uNkulunkulu wangipha kona bese ke ungangabathi ngakho akunandzaba ukuthi kwentekani emva kokuba sewukhulekelwe ungaphumi bese uthi yebo ke angikaze ngivele utho manje uma wena uma uthola lokho kuwe uma noma yini ngisho isho lokho kuwe uyathi ukuthi ngudeveli ngoba uphilisiwe ngaphandle kwembandzela uphilisiwe wena uthi yebo ke angikafanele ukuphiliswa cha angikafanele nami akekho lomnyelo ofanele kodwa akusiko lokho longiko kunguloko langiko ohe ungatibuki wena buka umhlatshelo kubeke emuva testamentini lelitsala noma ngaphansi kwemithetho yemhlatshelo kubeke umnyuzi lomncane bewutelwe futhi loyo mnyuzi lomncane bewuba netindlebe tawo tehlele phansi emehlo awo amasoli emadolo awo aboshelwe ndzawonye umsila wawo uconze etulu Yebo ke sidalwa lesibukeka kabi kanje pho uma lo mfo lomncane bekangaqalata bekayothi yebo ke bangeke bangondle angikafanele kondliwa cha mnumzane ngoba buka letindlebe leti manje noma ngimuphi umnyuzi lo netindlebe tawo leti lengako ungumnyuzi lomubi lo nemasoli lo nemadolo laphotsene awukalungi inhlobo bekayothi yebo ke ngiyacabanga masinyane nje uma umnikati lo ngumnikati wami aphuma ngani utovele nje athole izembe futhi angishaye enhloko ngoba angikafanele kondliwa cha akakafanele kodwa kubeke lo make wakhe lomdzala bekangakhuluma ke athi umzuzu nje sithando ngifuna ukukutshela lokuthi ide uyabona utophila ngani make
because you are my firstborn
Ngoba ulitubulo lami unebutibulo umnikati uto umpriesta ngeke akubuke kubona ukuthi ukahle noma cha Kodwa kute uphile kutofanele kube neliwundlu lelitofanele lingabe nasici kuthatha indzawo yakho Ungatibuki wena buka liwundlu lakho uNkulunkulu akakwemukeli wemukela liwundlu neliwundlu lathatha indzawo yakho onkulunkulu anikuboni hayi wena awukafanele angikafanele akukho namunye wethu lofanele kodwa niyabona ngabe ufanele unkulunkulu washo njalo wamemukela wathi lena indodzana yami lethandzekako lengithokotile ngayo lena indodzana yami iveni ngelusuku lokubeka kwemthana lona nguye ungasho ukuthi yebo ke dokotela uthi angeke ngisinze nguloko lokushiwa ngudokotela manje le ndoda indoda yesayensi ibuka indlela imvelo legijima ngayo futhi uyabona ukuthi ungeke usinze loko ngekwesayensi kuyamkhombisa loko yebo ke nguloko lakubukako uma ubuka indlo lefanako ungeke usinze kodwa ungabuki loko lakusho ungabuki loko lo kuthi uyafiphala kanjani kodwa buka umhlatshelo wakho nguloko ke futhi khumbulani nentalo ya-Abrahama netindlalifa kanye naye khona-ke uma unjalo hlala nesethembiso memukele njengemphilisi wakho futhi nje uhlale khona lapho Abrahama wakukholwa futhi kwamthatha iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu ngaphambi kokuthi lolu swane lutalwe kodwa esikhundleni sekuya ngekuba buthakathaka nsuku tonke waya ngekucina ngekucina yebo mnumzane ngingacabanga nje manje loku ngethemba akuvakali kukungahloniphi lokungcwele kodwa ungake ucabange nje indoda lenzala manje bekaneminyaka lengamashumi lasikhombisa nesihlanu ubudzala ngesikhathi uNkulunkulu eta kuye wahlangana naye umkakhe esara bekanemashumi lasithupha nesihlanu bebede bantwana bekayinyumba bekayinyumba ngako bebangenabantwana futhi uNkulunkulu wathi Abrahama ngitokunika umntwana ngemkakho sara futhi ngaleyo ntalo ngitosinzisa tonke tive loko kuto utoba ngubabe wetive letinengi manje ungake ucabange nje indlotsa lenzala lelokhehla lehlela kudokotela nemkalo anemashumi lasithupha nesihlanu futhi bende indzawo esibhedlela ukuthi babe neluswane niyathi uma uthatha uNkulunkulu uma uyintalo ya-Abrahama sibili tindoda elive tibulima kuwe nelive bacabanga ukuthi usiwula ngoba lingemave lamabili lehlukene lapha ngalele linye lilanga yebo-ke ngelihlobo lelendlulile umkami nami saya ngale esitolo kuyothola lokunye lokunye kudla ngingena ngivela kulomunye wemikhankaso yami futhi ngibone into lengakejwayeleki eveni lami sasiya ngale esitolo segrosa futhi ngabona dzathe agcoke esiketi ngathi mfana uyifashini lenzala akasiyo na bonke lalabanye babo bebangcono ngalokuphindweka imfika eshumini ngathi futhi wathi ngifuna kukubutha lokuthitha ebhili umkami wathi buka loyo wesifazane labantu laba bahlabela emakwayeni futhi baya esontweni wathi yini le benda bende loko na ngathi abasibo balelive manje uya e-Afrika uthola umoya wesibhunu ungena eSwitzerland uthola umoya waseSwitzerland ungena eJalimane uthola umoya waseJalimane uta eAmerika uthola umoya waseAmerika loko kukhashane kabi nekuba ngumoya wankulunkulu kodwa-ke yini le yenta wena uthi onke lama-amerika enta kanjalo ya lowo ngumoya wase-amerika kodwa uma uyintalo ya-abrahama khona-ke awusesiyo uphila lapha lesi sive sakho futhi ufanele ubonge ngako kodwa empeleni awusuye umamerika ungumkristu nemoya wakho uvela ngetulu ngako kukwenta utiphathe njengoba benta etulu lapho hhayi njengoba benta phansi lapha ngcwele kuhlanteka kulunga luthando tinhlonipho kulomunye nalomunye luthando lwekumesaba nkulunkulu kulomunye nalomunye utalwa ngetulu kungaleso sizathu utiphatha ngalokwehlukile ngoba umoya wakho uvela etulu lapho manje Abrahama wanika lesethembiso lesi futhi mhlawumbe emva kwenyanga yekucala wathi kusara udiva unjani sithandwa akukho kwehluka akadunyiswe nkulunkulu sitoba nalolu swane nakanjani lungela hamba ulanze tipeneti nemaphini nemabhutsanyana ebantwana nayo yonke into sitoba nalo kude sibonakaliso salo nhlobo walinza letinye tinsuku letingemashumi lamabili nesiphohlongo uthini ngako sara kude umehluko sithandwa ludvumo kunkulunkulu kutoba ngummangaliso lomkhulu kakhulu manje uma kwenteke ngenyanga lendlulile niyabona na kulungiselela kona gcina nje dipeneti nayo yonke into ilele ethute itofika iminyaka lelishumi yendlula utiva unjani sithandwa akukho kwehluka luthumo kuNkulunkulu yiminyaka lelishumi ngetulu ummangaliso lomkhulu kunale ngake ngaba nawo sitoba nawo noma kanjani waya ngekucina esikhundleni sekuya ngekuba buthakathaka emva kokwendlula kweminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu manje sewuneminyaka lelikhulu ubudzala futhi unemashumi layimfica uthini ngako Sara akukho kwehluka haleluya sitoba nalo noma kanjani kungani wathi uNkulunkulu washo njalo manje ungakucabangi loko ngekuphiliswa kwakho ungakukholwa loko ngekuphiliswa kwakho nsizwa ungakwenda thathe ungakwenda ngephandle lapho akunanzaba ukuthi kwentekani uNkulunkulu washo njalo loko kuyakucathulula kukholwe loko kukholwa sibili labo bantwana baAbrahama kumbulani hayi loko leningiko loko langiko bukani umhlatshelo wenu sonke sikhathi manje kuGenesis 15 ngifisa kwangathi ngabe besine sikhathi lesithe sihlale kuloko kodwa asinaso Genesis 15 sivumelwano saqiniswa kuye esahlukweni 15 manje ngaphambi kokuthi loku kwendiwe ngaphambi kokuthi sivumelwano siciniswe ufanele ungene ekulaleleni ngalokuphelele manje Abrahama uNkulunkulu wamtshela ukuthi atehlukanise nebantu bakubo futhi namuhla esikhundleni sekwehlukana nelive sitama kungenisa live kithi uNkulunkulu ufuna kwehlukana libandla namuhla uma nivotela umelusi wenu nifuna impela ini nifuna umhlanganisi oh wena uthi umelusi wethu ungumhlanganisi lokahle yebo ke akasuye waNkulunkulu ke uNkulunkulu ufuna behlukanisi kunjalo behlukanisi uthi oh ngumhlanganisi lokahle uyodlala umdlalo lomncane wemakhadi nathi futhi uyosho emahlala ambalwa nathi futhi utokwehlela echibini futhi abhukushe nathi futhi athathe tonke tintombi nalabadzala futhi bese ulala phansi lapho athole kushiswa lilanga futhi uyati ungumhlanganisi lokahle ya uthi ngakuguculwa libala indvodzana ngine mantombatana lamabili angahle akwende lokho nawo angathi uma akwenda impela athothola kuyobulwa libala angathi noma kutobe kuvela kulelo langa etulu lapho yini noma kutobe kusuka ku Charles Branham indvodzana yababe wami mine ngeliplango lelincane lekwakha umphongolo ngemandla am onke bathothola kuyobulwa libala lokuhle kahle kutoba thatha isikhathi lesithe batodlela eludzengelweni manje qaphelani ngiyanitshela asifuni bahlanganisi sifuna behlukanisi tehlukanise nekungakholwa loyo logijima naye futhi uthi oh ungalaleli leso sicuku sebagicike labangcwele akukho lutho kuko tehlukanise nako yebo mnumzane nibelidzili lalabodzathe lekuchibela nekuthunga neyati lapho bachibela khona nekuthunga nekuchibela futhi bachibele futhi bathunge futhi bakhulume ngankosikati sibanibani futhi bathi lapho bathi yebo ke manje ngitokutshela ngake ngakholelwa kuleyo ndvo yemgicike longcwele nami kodwa dehlukanise naleto dindvo noma yini lephambene nelive laNkulunkulu dehlukanise nayo angikhathali ukuthi iyini kumane emkhathini wabo ningathinzi lokungcolile kwabo loko ngilokuhle umcondo lobhadlile ngukhuluma kwakamoya kuconza libhayibheli lasho njalo phumane emkhathini wabo ningathinzi lokungcolile kwabo futhi ngitonemukela angeke alethe live angeke nje akwende cha mnumzane uma usokiwe live liyanqunywa kuwe kunjalo khona ke uyintalo yaAbrahama uNkulunkulu usiconzile sethembiso sakhe njengoba enda kuAbrahama wamsoka futhi leyo yinto lefanako lokungiyo uma uNkulunkulu akuvuma ukukholwa kwakho khona ke ujuba live lisuke kuwe futhi akunike moya longcwele futhi uyamkholwa impela uNkulunkulu ke nganoma yini layishoko kunjalo kude kube ngileso sikhathi ungilotisho ukuthi unako nje hayi ukuthi unako manje caphelani ukuthi kwendekene futhi wathi ngidodathi kanjani letinto leti Abrahama wathi manje ngifuna nilalelisise impela bazalwane umzuzu wathi ngitokutshela ukuthi ngitokwenda kanjani manje sivumelana sendiwa ngaphandle kwempanzela kodwa wathi ngitonikhombisa ukuthi ngitokuqinisa kanjani kini kunitshela ukuthi ngitokwenta kanjani futhi wahamba wathatha le tithokati lelineminyaka lemithathu ubudzala nenemvu leneminyaka lemithathu ubudzala nakanjalo njalo wase utisika emkhatsini futhi wathola lituba lelincane nelituba lelikhulu wase ke uyalinza kwathe kwaba mnyama wagcina tonke tinyoni tikhweshile kuko uNkulunkulu wethembisa kuhlangana naye ngakho ngesikhathi enda wathi xosha tonke tinyoni kwaya ngekuba mnyama manje caphelani kuthi kwentekani bumnyama lobukhulu bufika etu ka-Abrahama futhi wehlelwa ngilokufana nebuthongo manje nguloko lokufanele manje kuso sonke sidalwa lesingumuntu lesithelwe manje bukusisana ukuthi yena bukusisana sivumelane sakhe manje ukuthi wasiqinisa kanjani na-Abrahama lokhu bekufanele kwente iPresbyterian imemede manje yena kwaba mnyama kwaseke kuba mnyama nzawo tonke kuye futhi wehlela ebuthongweni bekufa besingasho njalo manje ngulapho wonke wesilisa ayokwenda khona uyofa wesilisa wesifazane umfana noma umntana kufa kubekwe embi kwakho kodwa ke wacaphela ngale kwaloko kwakusithando semlilo lesishunqako lapho sonke soni nawo wonke wesilisa nawo wonke wesifazane umfana noma intombatane afanele kuya khona esihogweni loko ukuthi loko bekukuwa kwethu nguloko Adam la kuchaneka kithi ukuthi sifanele kuya esihogweni ngoba satalelwa esonweni sabunjelwa ebubini setha emhlabeni sikhuluma emanga ngako akukho namunye wethu lolungile ngako singeke sethembele kithi sinako sethembele kuye lona licala kulokuncane unelicala lako konke futhi ufuna kuphelela ngako ungapheleliswa kanjani na ungeke wadibuka futhi upheleliswe kodwa ngabuka loyo lophelele loyo lowathatha indzawo yami ungulophelele futhi manje siyaqaphela kwase kuthi ngale kwaloko kwahamba lokuncane kukhanya lokumhlophe futhi kwahamba ngo emkhatsini waleyo mihlatshelo manje kube besinesikhathi kukuhlatiya konke kodwa asinaso kodwa ngifuna niqaphele ukuthi beke ndani lapho manje nasi sicephu lesincane seliphepha ngifuna kusebentisa lokho kwesikhashana manje sendani itsine ma-America uma senda sivumelwane lomunye nalomunye ngaloku vamile siyaphuma sikucoce nendlo lenjengalena besingathi futhi bengingathi njengemnakethu Slater mnakethu Slater ngidokwenta indlo letsidetside uma utokwenta indlo letsidetside yebo yebo kulungile ngidawubuya evikini lelidako ya kulungile ngabe leso sivumelwano ya khona ke siyaqhawulana mbeke lapha mfana leso sivumelwano senda sivumelwano manje eJapan uma benda sivumelwano bayema futhi bakhulumisane futhi uma benda i babhala sivumelwano futhi benda sivumelwano sabo niyathi ukuthi bendani na baphonsa luswayi kulomunye nalomunye niyabona baphonsa luswayi luswayi lusinongo niyabona uma luxhumana ngako baphonsa luswayi kulomunye nalomunye leso sivumelwano kodwa ngesikhathi Abrahama indlela labenda ngayo sivumelwano bebathatha siceshana noma sicephu sesikhumba futhi babhala lesivumelwano lesi basibhala ukuthi bebatokwentani leso sivumelwano sabo bese ke babulala silwane lokwaba ngumhlatshelo babulala silwane bese ke bema emkhatsini waletincedu letimbili futhi kule sivumelwano lesi bathatha sifungo bese ke batsabula lokhu bakwehlukanise lomunye athathe lucedu lunye nalomunye lololunye ungeke waluphinza kabili futhi uma leso sivumelwano uma sicinisekiswa noma sihlanganiswa ndzawonye futhi sicephu ngasinye salelo phepha sifanele sihlangane njengesisila selituba ngalokuphelele lomunye abambe sicephu sinye nalomunye abambe lesinye manje bekathini uNkulunkulu na kuthi ngentalo ya-Abrahama lefika nga-Isaka nga-Isaka kufika Jesu futhi manje eCalvary ngesikhathi alapha emhlabeni bekungu-Emmanuel uNkulunkulu unathi kodwa eCalvary uNkulunkulu wamtsabula wamehlukanisa ekhatsi wamtsabula wamehlukanisa ekhatsi futhi wavusa umtimba futhi wawubeka ngesekudla sakhe lucobo wase uthumela umoya lowa usemtimbeni wabuyela phansi etikwelibandla kuchuba imisebenti lowayenda ekhathe lapho naso sivumelwano sicinisekiswa ngako libandla leliyoba ngumlobokati waJesu Kristu liyobhaphathiselwa kulowo moya lofanako nesibonakaliso lesifanako timanga letifanako moya lwengcwele lofanako lowawuseti kwakhe uyoba sebandleni kutofanele kufane impela ngako ngesikhathi lo moya wehla wehla ePentecosti emakholweni lalikhulu nemashumi lamabili futhi wababhabhatisela emtimbeni wakristu namoya lwengcwele lofanako lobe useti kwakristu beuseti kwelibandla wachubeka kusesikhashana nje live lisangibona noko nini ndawo ngibona ngoba ngitawuba nani ngibe ngisho nakini le misebenzi engiyenda kumine nani nitoyenda le minengi kunalena nitoyenda ngiyakubabe wami niyabona umoya lofanako utshela intalo ya-abrahama kuthi ngentalo ya-abrahama kuta kristu kuthi bekathi omdzabula abethi cucu futhi abeke umoya wankulunkulu ethi kwelibandla lakhe bese uthatha umhlatshelo aye ekhaya naye amen mnakethu loko kwenda devele ahambe loko kutombeka endzaweni yakhe futhi bathi oh nesicuku sebagecikile abangcwele anesiko loku nente loku angikhathali ukuthi nentene ngemusa ngesethembiso sankulunkulu ngamoya longcwele hhayi loko longiko kungiloko umhlatshelo wakho longiko akekho umuntu longeta kimi uma babe wami angakamthonsi bonke babelangiphe bona batokuda kimi nesaba ini nesaba ini wena uthi yebo-ke mhlawumbe angisilo nje luhlobo lolufanele lomkristu ungeta kanjani kunkulunkulu ngaphandle kwekuthi nkulunkulu akubite kucala na futhi bonke labo labathi ngaphambili ubabitile ngabe kunjalo na bonke lababitile ubalungisisile ngabe kunjalo na bonke labo labalungisisile sewuvele sikhathi lesendlulile ubakhathimulisile amen ngumsebenzi losewucedziwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba makristu aniboni ukuthi niphila ngaphansi kwenhlanhla yenu na anati ukuthi nibobani bengihlale ngisho ukuthi ngithola emaklasi lamabili ebantu lelinye labo yipentecostal nalelinye ngulemthetho locavile ngekwenzawo uyati lapho eme khona kodwa akanako ukukholwa ipentecost inekukholwa futhi ayimati ukuthi ungubani kufana nje nendvodza lenemali ebhange ingakwadi kubhala lisheke lolomunye angalibhala lisheke kepha abe ede imali ebhange uma ungake ubahlanganise ndzawonye uma ngingake ngithole emapentecostali ukuthi aconze ukuthi angemadodzana nemadodzakati ankulunkulu netindlalifa ta-abrahama khona-ke akukho devele noma lutho lolungabamba bantu bakhe unkulunkulu wakwethembisa uma angesuye unkulunkulu sukani kuko uma angunkulunkulu hlalani nako amen wasiqinisa sivumelwano ngale kugenesisi welishumi nesikhombisa waqinisa abrahama entela ummangaliso nguloko lakwendako manje uqinisa libandla ngemmangaliso wabonakala kuye kugenesisi welishumi nesikhombisa egameni la-elshadayi uchaza kuthi lapho kuthi unkulunkulu somandla ligama lesehebheru ngu-elshadayi lonemandla noma shadi kusho libele njengelibele lewesifazane kodwa hhayi nje shadi shadayi kuchaza lonemabele abrahama bekaneminyaka lelikhulu budzala emashumi layimfica nemfica nankulunkulu wabonakala kuye wathi manje abrahama ngente sivumelwano ngalokungenambanzela ngesikhathi utehlukanisa ngakubukisisa ngakukhombisa lebe ngitokwenda manje sewuneminyaka lelikhulu budzala umkakho uneminyaka lengemashumi layimfica budzala manje ngitokutshela nali ligama lami kuwe nginkulunkulu lonemabele ohe emabele lamabili yalinyathwa ngenxa yethu phambeko tethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine njengeluswane loluncane lolugulako kuphila kwalo sekuhambile luntshilantshila futhi lukhala nalo maku uthatha loluswane loluncane bese ulukhuphulela esifubeni sakhe alubambe etulu lapho nalo luswane loluncane lumunya kumake walo kuthola emandla kuye nguloko longiko lapha uhleti esitulweni make nguloko longiko nsizwa uhleti esitulweni semasondo nguloko longiko ngephandle lapho unemdlavuza ngesikhathi kodokotela sebakutselile nguloko longiko ngenkathathwe yenhlitiyo noma ngabe kuyini niyabona uyintalo ya-abrahama futhi ungu-elshadayi oh uma unesidzingo sedono takho ncika eti kwalesethembiso lesi munya emandla akho ensinzisweni uma uhlubukile buya bamba lesethembiso futhi usimunye ute utive ukhula ucine kakhulu Uma udzinga kuphiliswa kwemtimba wakho beka ngemivimba yakhe siphilisiwe thini munya lelo bele la Elshadai leso sethembiso aze emandla akho aqale kukhula uqala ukuthi vela kuthi uthi akusiko lokho kuphela kodwa ngumenelisi libelele wesifazane ngumenelisi weluswane lwakhe nesifuba lesethenjisiwe saNkuluNkulu ngumenelisi ekholweni kuphela nje uma uNkulunkulu asho njalo kwenda mehluko muni ngumenelisi umniketi mandla ohe akusiko lokho kuphela kwenetisa loluswane aluntshilantshili futhi lube luchubeka alikacini ngako konke kodwa lenelisekile kuphela nje uma linelibele lenina oh mnakethu lumunya emandla enina hayi emandla eluswane emandla enina hayi intando yami intando yakho hayi loko lengikucabangako loko la kushito amen loko kuyakwenda kuyenetisa kwenetiseka eyeme esifubeni amunya Abrahama wancika kuleso sifuba ngqo iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu akazange asikhulule amen make angalugcina kanjani uswane lwakhe make angalugcina kanjani uswane lwakhe lwenelisekile na uma luyekela libele lakhe ngaso sonke isikhathi lumunyela kuthola emandla alo loluswane lungake lusinze kanjani futhi lucine kuphela nje uma lutama lwenda kwangathi lutomunya bese ke luyesuka luyahamba lungeke luphindze lulwale mhlobo nguloko ke oh mnakethu awuboni yini ukuthi umlayeto lo nje pho luwa ungiwo endvotseni leneminyaka lelikhulu butsala ikholwa uNkulunkulu manje libhayibheli lathi wakhe beka safana nalofile njengemuntu nesibeletho sasara sasifile ngako sethembiso lesinje pho ukuthi Abrahama emandla akho njengemuntu afile nesibeletho sasara sifile
But I am the strong.
Uthi sewumthala kodwa mine ngingulocinile ngilibele awukehlukani neluswane kodwa ngingulome mabele nginiketha sethembiso ngingakuqinisa futhi amen oh utokwenta njani wena balungiselele umangaliso lolungiselela kwenteka manje ngifuna kuya ngale kuGenesis sahluko selishumi nesiphohlongo futhi ngikhombise ukuthi wendene ngingulone mabele sahluko selishumi nesiphohlongo sahluko lesilandzelako khumbulani bekahleti ngephandle embi kweminyango welithende lakhe bekaneminyaka lelikhulu budzala ngaleso sikhathi Sara bekanemashumi la imfica manje ngesikhathi asehleti ngephandle ekushiseni kwelusuku cishe ngensimbi yelishumi nakunye enhloko noma lishumi nakubili into bethi hamba kabi bekathothatha indlela nalaba ingcosana labathelelekile benkhosi mhlawumbe bebangenayo ngisho nemishini kungasaphathwa ke libandla leli nesishayisa moya kodwa bebahleti ngephandle ngaphansi kwesihlahla sabo hayi ngoba bekafanele kodwa ngoba bekafuna bekangu Abrahama bekangu umntwana waNkulunkulu wathi ehlukanisa netinto delive futhi bekaphilela uNkulunkulu ningakukhohlwa lokho David caphelani ningahle ningakuconzi lokho kodwa lo lengikhulume naye ukuconzile bahleti ngephandle ngaphansi kwesihlahla futhi babona emadoda lamathathu eta neluthulu etimpahleni tawo futhi caphelani ukuthi bendani sikhulumile ngako ngalolo bunye busuku bebathi ingelozi letintsathu tingelozi letimbili nankulunkulu ucobo lwakhe futhi bebasendleleni leya esodoma ebandleni libandla lelihlelo endasi lapho endasi encushunqushwini lo sivuvu lohlubukile lofanele kuba nguye waphambukela etimpheni telive behlela lapho nelive ngako bebathobhubha nelive nguleyo ndlela libandla lelitokwenda ngayo namuhla live lelisebandleni litobhubha kanye nelive labo labaphila esonweni bayobhubha nesono labo labaphila uNkulunkulu bayovuka naye uNkulunkulu manje letingelozi leti tihleti lapho manje yathi Abrahama ngitakulungiselela lokutsite manje wathumela lamanye emadrotha lamabili futhi ehlela esodoma kuyoshumayela livi njengoba nje umshumayeli wesimanje bekangenda futhi kodwa lona lowasala ngemuva ngifuna nibukisise sento sakhe wathi kuAbrahama wathi Abrahama uphi umkakho Sara wathi usethendeni emva kwakho futhi wathi ngitokuvakashela ngokwesikhathi sekuphila ngitokuvakashela futhi ngikunikele lowo mntwana manje manje wathi bitelani yena lucobo ngekuthi mine nginguloyo lo wakwentela sethembiso nginguye bewungakungabatha kanjani kuthi nguNkulunkulu ngikwentele lesethembiso ngitokwenta ukuvakasha ngitoba nguye loniketa lo mntwana ngisabito sabito selucobo nginguye lo wakusho ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphila futhi nguloko lokwenta Sara ahleke wathi mine ngineminyaka lelikhulu budzala nenkosi yami seyigugile kungenteka kanjani manje icaphelani ngifuna kunitshela ukuthi wendeni kubo oh wabalungiselela kanjani pho wenda kulungiselela sibili ngako caphelani Sara wahleka nalengelosi ifulathelela idende yathi uhlekeleni Sara na Sara waphuma wase uthi akaze ahleke nalengelosi yamtshela ukuthi uthi tena ukuthi akazange athini kodwa lokho lebeka kucabanga engcondweni yakhe beke ndani bekalungiselela Abrahama ukuthi akholwe kuthi akholwe nguye kuthi emukele indodzana yakhe letsenjisiwe wendeni uNkulunkulu wakubitela ePentecost ngemusa wakhe wagcinisa sivumelwano kuwe ngekukunika kusokwa ngaphandle kwempandzela futhi manje wendani uthi khombisa yena lucobo uNkulunkulu lofanako kuwe niyakubona na yena lowo ngekwathi imicabango enhliziyo yakho akulungiselela indodzana yakhe letsenjisiwe letako Kristu umsinzisi wethu ukulungiselela indodzana letsenjisiwe bekalungiselela Abrahama ngendodzana letsenjisiwe manje ulungiselela intalo yaAbrahama ngendodzana letsenjisiwe lesiyilindzele oh ngeke kwaba ingathi mulo yini kumbona wendani niyakhumbula kwaba ngumasinyane emva kwaloko masinyane nje emva kwaloko kuvakashelwa ukuthi indodzana yefika iSodoma yashiswa ngabe kunjalo bafundzi beBhayibheli kunjalo indodzana yefika Abrahama lebekayilindzele sethembiso libandla manje intalo yaAbrahama inako ilindzele kubuya kwendodzana yaNkulunkulu futhi manje yendene na ukulethe kwendlula kuto tonke leto tingcenye njengoba nje enda kuAbrahama ngekuciniswa kwesivumelwano aniphe moya longcwele kukhuluma ngetilimi njengoba umoya uniketa kuphumisela yonke letinto leti letehlukene njengoba ethembisa futhi manje wanikhuphula ngqo futhi wathumela umoya wakhe emkhathini wenu akunika kubona lokufihlakele kwebuNkulunkulu ngaphambili nje kukulungiselela indodzana letako Amen. Sibonakaliso sekugcina libandla lelito semukela. Bengikhuluma nemnakathi uShakarien manje ekuseni. Ungishayele ucingo bekasandza kuba seWashington. Kuthi wonke umuntu ucaphele kanjani lena abathi kuthi batokwenda njani. Nje noma ngamuphi umzuzu indvodza imile kufacada into leto thumela umhlaba eliphakatsene. Yonke oxygen, hydrogen, iyokwehlukana ekhathi, tilwandle, tiyokoma, yonke lenye into, akuyuba khona lutho ngaphandle kwemalahle etinkuni lasele emhlabeni. Kodwa ngaphambi kokuthi lokho kwendeke, libandla liya ekhaya, ngaphandle kokuthi kwehle ngisho nalinye licashata lemvula, Noah bekasemkhunjini, Lothi bekangephandle kweSodoma. Ngaphambi kokuthi ashise lelidolobha libandla liyoba senkhathimlweni uma leyo bhomu ikhululwa futhi uma ingakhululwa ngaphambi kokuthi lilanga lishone kusihlwa kusonzele kangakanani kubuya kwendvodzana na ngiyethemba niyaconza akusuye umuntu uNkulunkulu emkhathini wethu njengoba enda emsukwini taseSodoma kuyoba njalo kubiyene kwendvodzana yemuntu akakaze akwende kubetive phambilini kuto tonke timpilo tethu umlando betive awukaze ukubone hlolani tincwadzi nabo somlando futhi nthole akukaze loku kukhanya kokusihlwa kukhanya lokufanako lokwakhanya ekuseni sikhathi sakusihlwa futhi ulungiselela libandla lendvodzana yaNkulunkulu letako manje caphelani futhi kwenda loko wathi ngeka amnike emandla namakhulu ngaphambi kokuthi emukele le ndodzana. Manje ndodzengeka ningikholwe kuloko noma uma nifuna ngidobeka eceleni umzuzwana nje. LeBhayibheli liyincwadi yeluthando niyathi wesifazane lo nemoya lomuhle kunabo bonke emhlabeni wonke kimi ngosikati Branham usithandwa sami. Ngiyamthanda, ngimthanda nje impela. Manje akukho ukugcina umthetho emkhatsini wethu. Ngekwelucobo sikholelwa kuko, sikholelwa emseni, sikholelwa eluthandweni. Manje uma sengilungela kuya ngesheya kwetilwandle, angifinyeleli ngale bese ngiyamthola, bese ngithi, "Hey Nkosikati Branham lo thandzekako, ungabe usaphindze ube nemadvota. Ungabuki emehlo kunoma nguyipi lenye indvota. Akangibambi ngakhololo." Bese uthi futhi mina ke uBranham lo thandzekako awuyuba nalabanye bafati bekungeke yini lokho kube likhana nguleyo ndlela lotama kwenda ngayo libandla cha asikwendi ngiyamthanda kuphela nje uma ngimthanda ngitohlala ngikwethembeka kuye kuphela nje uma angithanda uyoba yindlela lefanako asinako kukhathateka ngaloko cha bona ke sikuqa phansi siyakhuleka ucela uNkulunkulu ukuthi angisithe uhlala ekhaya ukuthi anakekele bantwana ngiyaphuma ngiyosebentela inkosi angaze ngibe sekhaya kodwa kancanyana nje eminyakeni lelishumi nesihlanu sewuguquke wabamhlophe njengelicwa ahlala nje wesifazane losemusha ahlala ekhaya ahlangana nesive atama kwenda ingcenye yakhe wesifazane lothandzekako sibili ungumkami kodwa manje ake sithi sibonelo nje kube ke bengingesheya kwetilwandle uthi ngaba nesidunge sibili nalomunye wesifazane losemusha athi nakethu Branham ufuna kungikhipha ngigibele kusihlwa emva kwenkonzo na bengiyothi nginesidunge kabi ngikholwa ukuthi ngitokwenda yebo ke khona ke ngesikhathi ngiya ekhaya ngangithi ngeke ngimtshele manje ngikholwa ukuthi bekangangitsethelela ngaloko ngiyakholwa ngikholwa ukuthi bekangangitsethelela ngako kodwa mina kethu bengidofela emkhondweni wami ngaphambi kokuthi ngikwende kungani na ngimthanda kakhulu ngiyamthanda oh bekungangibulala bengeke ngibhekane naye kuko futhi uma ngimthanda umkami kanjalo kuthiwani ke ngenkosi yami Paula wathi tonke tinto tisemthethweni athi sithi tonke niyabona na ungibhalela incwadi ibhili lothandzekako ngihleti lapha kusihlwa ngisandza kulalisa abantwana nje ngiwashile namuhla ngende kuthi nekuthi lucingo lukhale ngetulu kwemakhulu lamathathu bantu babuta kuthi ukuphi ngicabanga kakhulu ngawe nguloko lakubhalako kodwa neyati ngingayifunza ivali wengqo futhi ngathi kuthi uchaza kutsini ngoba ngiyamthanda nguleyo ndlela loyati ngayo lencwadi yeluthando yaNkulunkulu sizathu kulukhuni kakhulu kubantu awukho eluthandweni naKristu wena uthi iyati phikisa yona nako konke lokho awukho eluthandweni nje nemcambi nguloko kuphela incwadi yeluthando bukisisana ukuthi wendene kuAbrahama futhi wakwethembisa entalweni yakhe ngaphambi nje kwekufika kwendvodzana indwele landzelako leto kwendene neyathi ukuthi wendene kuAbrahama naSara na wababuyisela ekubeni insizwa nentombi oh wena uthi manje mina kethu Branham lokho kuyahlekisa kulungile sithothola manje niyaqaphela ukuthi masinyane emva kokuba ingelosi ihlangene naye iyahlangana nabo lapho bathatha lohambo loludze cishe emamayela langemakhulu lamathathu behlela eGerari labo bantu labadzala impela ukuthi bahambe emamayela langemakhulu lamathathu beungeke ucabange kanjalo na futhi caphelani manje Sara bekane iminyaka lengemashumi la imfica budzala gogo lomncane afakele ikepisi lelincanyana litshalo lelincane emahlombe akhe aneludondolo esandleni sakhe nangu Abrahama lomkhulukati emathevu lamathe alengela phansi agobile emahlombe akhe ahamba kanjena oh wena uthi manje awume kancane mina kethu Branham bebaphila oh cha 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 libhayibheli lathi bese bagugile bobabili futhi behlela eGerari manje ngifuna kunikhombisa ukuthi kungaba buhula kanjani ukukholwa ngendlela abantu labakukholwa ngayo futhi ngesikhathi behlela lapho Abimeleki beka inkosi endasi lapho eveni lemaFilisti futhi bekafuna sithandwa senhlitiyo futhi onke lawo mantombatana lamahle emaFilisti kodwa ngesikhathi sekabone gogo Eda wathi ngulowo lebe ngimlindzele nguye loyo ngimthandzile manje kuphike wathandzana na Sara futhi ngabe kunjalo na futhi bekafuna kumthatha abe ngumkakhe gogo lo neminyaka lelikhulu budzala cha cha mina kethu cha bekungesiko lokho bekangwesifazane losemusha lomuhle wamgucula waba ngwesifazane losemusha Abrahama waba insizo emva kokuba sebabonele sibonakaliso lesi lesikhulu kwendekani-ke sengiyambona Abrahama athi Sara sithando lokho kushwabana kuyashabalala ngaphansi kwemehlo akho lamahle Abrahama uthi uyaphendvula Abrahama emathevu akho sekaguchuka abamnyama futhi nemahlombe akho ayaconzana Niyabona ukuthi bekuyini bebabuyela emuva babe basha manje ngifuna kunibuta lokuthide uma bekangatali sibeletho sakhe manje khumbulani besifazane bebangabhemi bosikilidi ngaletho tinsuku njengoba benda namuhla ngako namuhla uma wesifazane abhema bosikilidi tibalo tiyakhombisa ukuthi umntana wakhe uyafa emaphesenti langamashumi lasiphohlongo abo emkhathini wetinyanga letilishumi nesiphohlongo baguliswa yinikotini bafanele babakhulise ngelibhodlela lelinelubisi lwenkomo bathatha inikotini futhi uma benda baba ngilokuguliswa imizwa njengaRicky na-Elvis nangaphandle lapha neyati bagijima behla benyuka baguliswa imizwa nje nguleyo ndlela impela labende ngayo umntana wakho wethiwe ngaloko njinja ligama lakhe niyabona na manje ngekukhuluma kwakamoya kusho uJudasi ngako manje qaphelani ngesikhathi ongephandle lapha futhi nabo lapho emahlombe lagobile uNkulunkulu bekende manje bukani uma ngaphambi kokuthi bekangaba nalolu swane ake nginibute lokuthide ngaphambi kokuthi abe nalolu swane uNkulunkulu wathingeka ende sibeletho sakhe sitale ngabe kunjalo na futhi bekafanele ende indlo lefanako ku-Abrahama ngaphambi kokuthi bathole lolu swane bebede emabhodlela lahlandekile ngako yena bona leyo imithambo yelubisi yasenciphile bekayofanele ende imithambo yelubisi lemisha neyathi ukuthi ngikhuluma ngani futhi ngaphambi kokuthi ende lokho bekangakwenta kanjani wesifazane ningithethelele buthathe ngifanele ngento estatimente lapha bekangakwenta kanjani wesifazane loneminyaka lelikhulu buthala ukuthi ahelwe analeyo nhlitiyo na bekangafa enhlitiyweni wesifazane loneminyaka lelikhulu budzala loneminyaka lengamashumi lamane budzala cishe impela aya ekuhelweni kuthi uyafa newesifazane loneminyaka lelikhulu budzala uNkulunkulu utofanele amnike inhlitiyo lensha akazange ampheshe wavele wamenda wabamusha amen Oh haleluya niyabona na Abimeleki wamthanza futhi ngabe wamshada oh sengiyambona ageza futhi wakhipha inyawo yakhe emva kuba sekashito imikhuleko yakhe futhi waya embetheni wathi leyo ntombatana lenhle lengumheberu ngitoyishada kusasa ngoba loyo ngumnakabo ngephandle lapho ngoba ushito njalo futhi uNkulunkulu wathi ufana nje nemuntu lofile niyabona ufana nje nemuntu lofile wathi lowo ngumfati walendvodza futhi angeke ngive nhlobo imikhuleko yakho wathi uyabathi kuqotho benhlitiyo yami ngiyindvodza yebungcwele wathi uyabathi kuqotho benhlitiyo yami wathi ngiyakwati kodwa umyeni wakhe ungumprofethi wami manje hamba umbuyisele umkakhe futhi umvumele akukhulekele ngitomuva kodwa angeke ngikuve wena o mnakethu kubusa kwankulunkulu lokunjepho kuthi uyabathi bakhe lucobo indalo ya-abrahama niyathi ukuthi ngikhuluma ngani na libandla nkulunkulu ita kuphi tiphiwo ebandleni lentalo ya-abrahama kubukeni namuhla kukuphi iphi letiphiwo leti tekukhuluma ngetilimi nato tonke leti letinye tiphiwo tikuphi emkhathini wentalo ya-abrahama niyabona na kunjalo wakuconza o wena uthi bende tintho letiningi letimbi wenda njalo na-abrahama wabita umkakhe ngadzasewabo indvodza kuthi yente loko niyabona na ya indlo le akunanzaba kuthi bendeni abathi buki bona babuka umhlatshelo wabo niyabona na impela manje caphelani masinyane emva kwaloko lo mfanyana watalwa uNkulunkulu bekakhombisa ini sibonakaliso sakhe sekuthi indvodzana yayita manje-ke bekuyini indlo lelandzelako layenda wabafaka esimeni sekwemukela indvodzana gcine lesi sekhona sisasele kude kube sekubuyeni kwenkhosi asiyubavimbela labo labalele ngoba licilongo liyokhala nalabafile kukristu bayovuka siyoguculwa ngesikhashanyana ngekucwabita kweliso futhi sihlwithwe nzawonye kuhlangabeda inkosi emoyeni futhi sibe nenkosi ingunaphakathe leyo ndvodzana lenkulu letako niyambona alungiselela libandla lakhe wendani ubakhombisa sibonakaliso sakhe sekugcina into lelandzelako yini luhlwitho Indvodzana nayibonakala bese siyaguculwa. Singeke sikhone kumthatha simise emoyeni. Uphakeme kakhulu kithi. Kodwa siyoguculwa njengoba Abrahama babe bekanjalo ngesikhashana ngokucwabita kweliso. Futhi sihlwithwe ndzawonye kuthi simhlangabethe emoyeni. Loku lokufako kuyokwembatha kungafi. Lokubolako kuyokwembatha kungaboli. O Nkulunkulu, li awaleli njepho embi kwethu. Ifanele ijabule kanjani intalo ya-Abrahama. Oh, sifinyelela kuphi leso sikhathi na? Futhi ngisengakaqali noko, nginaleminye imibhalo lesiphohlongo noma lelishumi lapha lengitothathisela kuyo. Kodwa sithothinga sikuyekele kanjalo. Kumbulani, niyakulandzela manje. Niyabona kuthi uNkulunkulu wathenda kanjani leto tinivumelwano. Leto tethembiso, naleti bonakaliso entabeni ya-Abrahama na. Manje saya kuphi leso siphiwo sekuhlola lokufihlakele na? Ngabe sehlela eSodoma, cha mnumzane. Emkhathini wemabandla emahlelo, cha mnumzane. Sitha ebandleni lelikhethiwe, beba nelivangeli lishunyayelwa. Ingelozi letimbili tehlela lapho, uthi tashumayela. Kodwa lona lowahlala ngemuva, kulabakhethiwe, libandla lelibitelwe ngephandle. Athatha labambalwa labathelelekile benkosi. NaJesu qobo lwakhe indvodana yaNkulunkulu wathi, njengoba kwakunjalo ensukwini taseSodoma, kuyoba njalo kubuyeni kwendvodzana yemuntu. Niyangiva, tsanini amen. Niyakukholwa, tsanini amen. Yini into lelandzelako lesiyifunako? Luhlwitho, kuhamba siyomhlangabetha indvodzana letako. Sidodzingeka siguculwe futhi sihlwitwe. Ungeke uhlwitwe ngalendlela longiyo manje. Usinza kakhulu. Oh, kodwa mnakethu ngalelinye lilanga lokhu lokufako kuyothatha kungafi. Futhi siyoba nemtimba lwenjengemtimba wakhe luqobo lokhathi mulisiwe ngoba siyombona njengoba anjalo. Oh, wena ntalo ya-Abraham, bambelela esethembisweni sakho, sithandwa. Hlala naso, ungavumeli muntu akugebenge kuloko. Uma uzulazule waphuma wangena eveni, nani nine besifazane senithi phathise kwelive. Nani nine besilisa nifanele nibavumele bakwende. Lihlazo kini, ufanele ube ngubasi wendlu. Ungumbusi libhayibheli lathi umuntu uyobusa, hayi indlovu kayiphikiswa manje. Libethe laphansi, wamendela umsithi, niyabona sithandwa. Nekuthi kanjani, letinto lethi, ungakwenda kanjani. Buya, ungeke na, ungeke wangetsembisa namuhla, kuthi utobuyela kuNkulunkulu na. Ngifanele ngihlangane nawe ngalesinye isikhathi, ngifanele ngihlale lapho. Ngiyethemba kuthi utongivumela ngalolo suku. Ngitama kumkhonda ngayo yonke inhlitiyo yami. Angifuni kunilimata. Yebo ke, umnikelo wenu leni uniketako namuhla. Uto sita wondle bantwana bami. Uto ngendela tinto. Ngingakulimata kanjani na. Ngingaba ngumzenzisi lophasi kakhulu kwenda lokho. Kodwa vanini kwami, vanini kushumayela kwami lenginitshela ngako, niyabona. Vanini livi lenkosi. Buyela kuNkulunkulu ngalokhu kukhulu kushesha sithandwa. Gijima ubuyele emuva ngalokhu kukhulu kushesha uthi Nkosi, ngizulazule ekhashane nawe. Ngita ekhaya manje Nkosi. Ngitokuyekela konke kuhambe. Ngifuna kuba indvodzakati Nkosi. Ngifuna kuba indvodzana Nkosi. Ngifuna kuma ngilungile. Angikhathali kuthi bonke labanye bathini. Ngiludzaba lwemuntu ngamunye. Angeke athathe, angeke nje athathe i-Four Square kuphela. Noma angeke athathe i-Assemblies kuphela. Noma bakamunye kuphela, bakambili. Noma bakamthathu. Noma kanjalo njalo. Utokhipha labethembekile enhlitweni kubo bonke, niyabona na. Ngako ngekuthi akusilo libandla lakho noma inhlangano ludzaba lwemuntu ngamunye. Ngako funa Nkulunkulu buyela kuye, yebo. Utosabalalisa kukhanya kulabanye babo. Mhlawumbe batothatha umcondvo wekukwenda. Sabalalisa kukhanya kwakho ngulokho lesifanele sikwende. Awufuni balahleke uma ufuna kukhona lokungalungi enhlitweni yakho. Jesu wafa kutethine. Sitha sakhe sisindziswe impela. Manje sengivala. Manje ngaphambi kokuthi sibukane masinyane emva kokuba lo mfana lomncane sekaneminyaka lelishumi nakubili budzala. Manje sitovala futhi sicale lilayini labakhulekelwako. Lalelani lokhu nje manje. Nicaphelisise impela. Ngesikhathi loyo mfana lomncane sekabe cishe neminyaka lelishumi nakubili budzala. Nkulunkulu wathi, ngitobakhombisa endasi eVisalia kuthi ngisigcina sibili sethembiso sami. Ngoba ngafunga kuthi ngitosigcina ngamela uqobo. Wafunga kuko, hayi ku-Abrahama kuphela. Kodwa entalweni ya-Abrahama emva kwakhe, wafunga ngawe ngalokufanako nje, njengoba enda nga-Abrahama, akhombisa sivumelwano. Sina Abrahama nentalo yakhe. Kwathi ngitobakhombisa ukuthi ngifuna bagcine livi lami. Ngalelinye ilanga ngiyoba nengceku lebitwa nga-William Branham. Utobe ashumayela indasi lapho futhi utoba nesicuku sebafoli labagulako embi kwakhe. Futhi utoba khona ngqo esikhathini sekugcina. Ngakho ngitobe ngenda lolo hlobo lwetibonakaliso. Ngakho ngifuna ukubakhombisa ukuthi babambelele evini ngoba kube bekungesilo livi. Bengingeke ngiliqinise. Kodwa sengivele ngibaphilisile futhi bafanele bente lokuthide angikhoni nje kuthatha ngikuthululele kubo bafanele bete batitholele bona manje niyakuva lokho nonke na manje wathi Abrahama kukwenda kuqiniseke ngalokuphindwe kabili ngifuna uthathe lo mvana umenyusele lapha esicongweni sentsaba lengitokukhombisa yona futhi ngifuna umbulale etulu lapho ngitokwenda babe wetive ngaye embewini yakhe ngitovusa leyo mbewu yaphakathi futhi ngitokwenda babe wetive kodwa mthathe umkhuphulele enzabeni futhi umbulale utokwenda kanjani sewuvele wendlulile eminyakeni lelikhulu nelishumi nesihlanu budzala manje uthi ayithatha kanjani indodana yakhe ayikhuphulele egcumeni futhi ayibulale abhubhise lithemba kuphela lebekanalo kodwa manje ngifuna caphelani wathatha ingceku akakhonanga kutshela make loko bekungaba kubi kakhulu kutshela lolo muhle make wakhe lomncane utothatha lo mfana amkhiphe futhi ambulale ngakho wavele nje wagawula lukhuni wase ulufaka esakeni wase ulubeka emhlane wemnyuzi futhi wathatha ingceku letimbili futhi wahamba luhambo lwetinsuku letintsathu manje bantu bebede tinyawo tagasoline ngalolo suku bebahamba mine ngesikhathi ngisagatha bengihamba emamayela langemashumi lamathathu ngelusuku iminyaka lesikhombisa futhi loko akusiko kuhamba lokuhle kakhulu noma nguyiphi indvodza lelungile beyihamba lokungenani insizwa njengoba yayinjalo ngaleso sikhathi beyingakhona sithi emamayela langemashumi lamabili nesihlanu ngelilanga ngakho loko bekungemamayela langemashumi lasikhombisa nesihlanu emuva kusuka empucukweni waseke uphakamisa inhloko yakhe futhi wabona emehlo akhe njalo futhi wabona insaba isekhashane waya kulensaba ngesikhathi efika lapho wathi bukusisani lokho ngisekugenesis wemashumi lamabili nakubili manje sengivala wathi etingcikwini lebe tinemnyuzi
while the lad and I go yonder to worship.
Wathi hlalani lapha lomfana nami sisaya ngale yakho yokhonda lomfana nami sitobuya kanjani ibuya kanjani uyenyusela lapho kuyibulala Abrahama kamuva ngesikhathi kubhalwa indzaba yebuNkulunkulu ngaye akangabatanga ngesethembiso kaNkulunkulu cha cha beka atikuthi beka memukele njengalovela kulabafile beka asalungele kufa aneminyaka lelikhulu ubudzala futhi bekathi ukuthi uNkulunkulu bekangakhona kumvusa kulabafile wathi lomfana nami sitobuya wase ubeka inkuni emhlane waIsaka umfanekiso lophelele kanje pho waKristu nelukhuni lwakhe lucobo emhlane wakhe iAltari wenyukela entsabeni befika etulu lapho base balungisa iAltari futhi waphumela elukhuleni netinzi wase uthatha emadwala wase uwabeka ngephandle wabeka umlilo etulu lapho naAbrahama beka nemlilo esandleni sakhe wokhela iAltari ngemlilo naIsaka lomncane waba nekusola wathi babe wathi nali iAltari nathi tinkuni nangumlilo kodwa liphi liwundlu lemhlatshelo lalelani lokho bazalwane akujule phansi kujuleni kwenhlitiyo yenu Abrahama wambuka wase uthi uNkulunkulu totibonela yena liwundlu oh he kanjani lokho kuNkulunkulu basetulule esikongweni salentsaba wathi Isaka jikisa umhlane wakho sithando wabopha tandla takhe futhi bukisisani Isaka angakhahleli futhi angampongolodi kodwa watinikela ekufeni njengoba kwenta uNkulunkulu intalo yaAbrahama yeliqiniso avuma ukuthatha indzawo yethu bekaboshwe tandla takhe ngubabe wakhe lucobo wabopha inyawo takhe wambeka ealtari ungake ucabange nje manje inhlitiyo yaAbrahama umfana wakhe lomncane lonemoya lomuhle wasatha leto tinwele letisongekile letincane temajuda tinwele letimnyama wase utifucela emuva tasuka emehlweni akhe kanjalo wase uyacabanga angathi kuthi make utocabangani manje wawuphonsa emuva cha bekangeke akucabange lokho Bekacabanga ngaloko babe la kucabangako wahoshula umuka wabeka inhloko yakhe lencane emuva kanjena yendvodzana yakhe lucobo tandla takhe tichucha inhlitiyo yakhe emlonyeni wakhe cishe impela waphakamisa sandla sakhe kulalela uNkulunkulu ukuthi athathe impilo yendvodzana yakhe lucobo futhi ngesikhathi sekalungele kwehlisa kugadla kwakhe moya longcwele wabamba sandla sakhe wathi misa sandla sakho Abraham sengiyati manje ukuthi uyangisikholwa futhi cishe ngaleso sikhathi Abraham weva lokuthide futhi emuva ngo emva kwakhe bekunesihanqa hayi imvu sehanqa imvu lenduna ibanjwe ngetimpondo tayo emahlahleni besingekho lapho emizuzwini lembala lendlulile bese ndane etulu lapho sikhweshe ngemamayela lalikhulu empucukweni kunemabhubesi bojakalazi nako konke lokunye timphisi leti yosidla tisichethe futhi lenye into sisetulu esixongweni sensaba lapho kungekho manti khona sefika kanjani lapho Jehova Jaira inkosi yatiniketela yona lucobo umhlatshelo loyo kwakungukristu manje bekungesiwe umbono bekungesiwe umbono umbono awophi Abraham wathatha sihanqa wasibeka etuke altari wajuba umphimbo waso ingadi yaphuma kuso esikhundleni sendvodzana yakhe hayi umbono bekusihanqa kungani uyakhona kudala angatibonela yena umhlatshelo Uto sinza kanjani indvodzana? Wendlulile elusitweni lwadokotela. Uto sinza kanjani? Uhleti lapho make lomncane uchachatela kanjalo. Uto sinza kanjani lapha ya indvodzana? Ulele lapho kuloko ukhubathekile na? Uto sinza kanjani uhleti lapha na? Uto kwenda kanjani na? Loko akusiko kwakho kucabanga ngako. UJehova Jaira kodwa ngaphandle kwaloko sewuvele unikethe libundlu lakho sekwentekile. Jesu unikethiwe. Futhi sewuvele ukwendile kuphilisa into kuphela lofanele uyende kukwemukela ukukholwa uyakwenda lokho na oh he asikhothamise inhloko yethu umzuzwana nje Sisathula embikwa nkulunkulu ngifuna nikhuleke bangakhe ekhathe lapha lofuna kwemukela loyo mhlatshelo loniketiwe waNkulunkulu phakamisani tandla tena nkulunkulu akubusise nkulunkulu akubusise oh he kuso sonke lesakhiwo babe wethu losezulwini bayalikholwa livi kanjani basiphakamiseleni sandla sabo na ngoba bayathi ukuthi uyaligcina livi lakho bebangeke bakwente lokho ngaphandle uma ubatshele ukuthi bakwende futhi bebalalela njengoba nje isakabe kanjalo alungele kufa emicabangweni yakhe lucobo balungele kufa kuloko dokotela langahle kube ukushito noma yini lenye babantwana baAbrahama bayakholwa batelwe kabusha banjalo bapapatiswe ngamoya longcwele futhi bayakukholwa Toni tiphakamise tandla tato kuthi tifuna kuba ngumntana wakho futhi bemukele inkosi sebakho lonke leli viki inkosi leti tinshumayelo leti sihlanu leticondzile tijuba kuleli hour manje sekusethute lapha sesifikile kukhona lokufanele kwendiwe inkosi livi lakho liphumile tibonakaliso takho tiphumile uliqinisekisile livi lakho manje sekukubantu inkosi uma bendlula kuleli line uthi bakhulekelwe kwangathi bangaba nekukholwa kwangathi bangasuka la ngempili badumisa uNkulunkulu nje uma kwenteka akabongwe uNkulunkulu uma kungenteki kutokwenteka noma kanjani washo njalo uNkulunkulu lo wenta tetsembiso kulesakhiwo namuhla siphe kona babe ngiyakucela egameni la Jesu siphe kona ngamunye walaba Kwendela inkhathimulo yakho. Kwangathi kungaba njalo Nkosi. Amen. All right. Kulungile, sinebantu cishe labangemakhulu lamathathu noma lamane labatokhulekelwa. Bangakho lokholwa ukuthi emave ekugcina lavela emlonyeni waJesu ngesikhathi ashiya umhlaba. Emave ekugcina lawenda. These signs shall follow. Washo lokhu letibonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako. Uma babeka tandla tabo eti kwalabagulako bayosinza. Now. Ngabe wakusho na? manje wakwethembisa lokho. Ngabe tikhona tihambi lapha letingakaze tibe kulomunye wemihlangano? Phakamisa isandla tena. Longakaze abe kuleminye wayo phambilini. Phakamisa isandla sakho. Kunalaba mbalwa impela. Ungahle uthi kimi ke, nakhe uBranham ukhulume nathi ngengelosi leyoba lapha ensukwini tekugcina. Loyobe ahlala enyameni yemuntu. Kuyoba uNkulunkulu ahlala enyameni yemuntu. Angathi lutho ngalethi into lethe. Kodwa utsite etiyoba khona. Angaze ngimbone enda lokho njengoba enda endase lapho ukukhombisa ukuthi siseSodoma. Bangakhi lokhula kongephandle lapho longangathi. Phakamisa isandla tenu lona sitsingo. Phakamisa isandla sakho. Angikhathali ukuthi ukuphi. Hloniphani ngekuthi thoba sibili. Ngaphambi nje kokuthi sibithe line lalaba khulekelwako elayinini lalaba khulekelwako singeke sibe nekubona lokufihlakele ngoba singeke sikhone sinemakhulu lamathathu noma lamane lendlula lapha ngidoba khulekela kodwa anginako ukuhlola lokufihlakele sidoba nelayini lekuhlola lokufihlakele manje kini nine leningaphandle lapho etethamelini
I've got a brother here named Fred
angathi umphefumulo ngephandle lapho nginemnakethu lapha Libito ngufred Sotman nginaye lothiwa ngumnakethu Tom nginaye munye umnakethu Evans bangephandle lapho nzawana tsite ukuphi na ngabe usenkonzweni namuhla mzalwane
kuphi
emuva le ngemuva ya emuva le lapho ngiloko kuphela lengkwatiko bangakhi bena madoda emuva lapho nini bafundisi longakaze abe nelithuba lalokho Angkwati ngihlangene nawe lapha ya kodwa lokho angathi lutho ngawe akukho tifo noma lutho kunjalo manje nako ke uthi mina kathi uBranham akusilo yini lolo hlobo lwendvo lenesibindi ya kodwa wakwethembisa yebo mnumzana wakwethembisa manje ake sibone umama oyalo engcwele uma atokwenda kanye futhi ngaphambi kokuthi nendlule kule line lalaba khulekelwako ngako nitobona Kuthi lugcobo lulapha kutolunga yini kini kwangathi uNkulunkulu angasipha kona ngitotama nje kubona ukuthi umoya loyingcwele utokwenda yini ngifuna kuguqukela ngakuyinye ingcenye yonke lenza ongakini batophuma engcenyeni ngayinye ngifuna kunibuta umbuto niyakholwa ukuthi ingelosi yenkosi iyakhuluma liciniso Ngikhona kwenda lokhu ngamoya waNkulunkulu na ngulungile lengcenye lena yendlule ngalapha sido bese ke sesiya ngalapha bese ke kuba ngalendlela nangalapha ngalendlela niyabona na khulekani nje manje futhi nibone manje yayini leyo ngelosi na leyo bekuNkulunkulu Abraham wathi beka ngeElohim manje khulekani nje ngalapha kulolu hlangothi nithi inkosi lendvoza ayingathi Ayati lutho ngani bangakho kulesigaba lesi ngalapha lo wathi ukuthi angkwati kodwa noko uyagula futhi uyathinga na Agamisa sandla sakho kulungile ngitofulathela khulekani manje babe lo sezulwini loko akusiko kubukisa loko akusiko kwenta umbukiso kodwa loko ukugcwalisa sethembiso sakho uyayati inhlitiyo yami uyayati inhloso yami futhi uyayati injongo yami ekukwenteni ngiyawathi umusa wakho ngekungivumela ngikwente futhi ngiyakhuleka babe kuthi utokwenta futhi kude bantu bathi kuthi ngibatshelela iqiniso intalo ya-Abrahama ithi indlalifa kanye naye yatotonke tethembiso siphe kona ngeligama laJesu futhi lonke ludumo lutoba lwakho nkhosi ngibatshelile bantu ngalokuchacile futhi bayathi kuthi ngingulomunye nje wetingceku takho letithobeke kakhulu kungekho mfundo kungekho khono lanoma nguluphi luhlobo kodwa wehla nje ngesikhathi ngisengumfana lomncane futhi lapho embedzeni lomncane ngandlela thite lenye unginike isiphiwo lesincane nje lengingathi phumuta ngaso bese wena uyakhuluma Oh Nkulunkulu akube njalo lokho ngiside nkhosi ngisethelele ngemaphutha ami emaphutha empilweni njengemuntu kodwa buka inhloso enhlitweni yami nenjongo futhi ngiyakhuleka ukuthi kuyintsandvo yakho kulenzambama kukubonakalisa futhi embikwethu ngeligama laJesu ngitokuthumisa futhi sonke sitokuthumisa uma abantu bendlula elayinini batokwathi yena kanye loNkulunkulu lowathi inhlitiyo yabo uyasathi simo sabo khona ke nkosi kwangathi kungethe kwabakhona situlo semasondo kodwa leso lesitoba ngulesi ngenalutho kwangathi kungethe kwabakhona umbhedze lomncane kodwa lowo lotoba ngulongena lutho kwangathi kungethe kwabakhona umuntu logulako emkhathini wethu kodwa lokukhona mhlawumbe bangahle bangabi kahle ngalokuphelele ngaleso sikhathi kodwa njenga-Abraham banesethembiso batobambelela kuko futhi utokuqinisekisa Nkosi uhlala ukwenta njalo ngoba uNkulunkulu egameni laJesu ngiyakucela amen
In the name of Jesus Christ I take every spirit in here under my control for God's glory for the working
manje egameni laJesu Kristu ngitsatsa wonke umoya ekhathi lapha ube ngaphansi kwekulawula kwami ngendele ngkhathimulo yaNkulunkulu ngekusebenta kwamoya wakhe
There's an evil power behind me. Black, horrible.
Nginemandla lamabi emva kwami. Amnyama yesabeka. Sithuthwane, sisethi kwalo wesifazane. Unesithuthwane.
Her name is Mrs. Camel. Stand up.
Ligama lakhe ngkosikati Camel. Sukuma wemukele kuphiliswa kwakho. Kholwa enkosini Jesu Kristu. Futhi welulame.
Believe now.
Uyakholwa manje?
There's a woman sitting right here close to me. And she is
Kukhona wesifazane lohleti khona lapha edude nami. Futhi uphethwe yiluhlobo loludzite lwenkhathathwe etinso. Futhi ngematshe etinsweni.
And she's praying for somebody now. It's her husband.
Futhi ukhulekela lomunye umuntu manje ngumyeni wakhe futhi unesimo sengqondo ligama lakhe ngosikadi lens sukuma futhi wemukele kuphiliswa kwakho Se uyakholwa manje bani nekukholwa uyakholwa ukuthi ingelo yeNkosi lefanako
Now what about down through here is anybody sick down through here raise up your hands
Manje kuthiwa nike endasi kwendlula lapha. Ngabe ukhona logulako endasi kwendlula lapha? Phakamisa intandla tenu. Gune wesifazane emva kwami ngqo. Ngiwesifazane futhi unesimila sisemaphashini akhe. Ligama lakhe ngkosikati Spengler. Sukuma ngkosikati Spengler. Futhi wemukele kuphiliswa kwakho. Manje niyakholwa na? Angibathi labantu laba, angikaze ngibabone. Empeleni manje bukani ngalapha, bukani ngalapha manje Nkosikati Spengler, ngiside beka sandla sakho ethi kwalodzadze loseceleni kwakho lapho. Unenkathathwe yetinso futhi ufuna kuphiliswa. Kunjalo. Manje beka sandla sakho ethi kwalolo seceleni kwakho. Unenkathathwe yetinso futhi ufuna kuphiliswa. Manje beka sandla sakho ethi kwalo wesifazane embi kwakho. Lo wesifazane logqokela ihembe lelibovu lapho. Ukhulekela umyeni wakhe. Uto ofanele aye esibhedlela ngekuphelelwa ngumtimba wakhe. Ukhulekela umyeni wakhe. Uyakholwa na? Khona ke utophiliswa. Amen.
You believe with all your hearts? Have faith in God. Don't doubt. If thou canst
Niyakholwa ngetinhliziyo tenu tonke na? Banini nekukholwa kuNkulunkulu? Ungangabathi uma ungakholwa. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na?
Back in this section.
Emuva kulencenye lena ngibona dzathe lomncane ukhulekela insinziso yababe wakhe. Ukukholwa dzathe lomncane utokwemukela ungakhali kholwa nje. Kunalomunye dzathe lota embi kwami usemuva emva kwami unenkathathwe yesibindi. Unalababili noma labathathu lapho. Ngiyakuva kodwa ngibona munye. Ligama lakhe ngkosikati Watam. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi wemukele kuphiliswa kwakho. Kunatsatse emva kwami lodlala iogani. Unalokutsite lokungalungi ngelicolo lakhe. kunemfundisi ngemuva lone ngikhathathwe elicolo naye ungangabade uyakholwa ngenhlitiyo yakho yonke na nako lapho khona niyamkholwa na ukholwe ngayo yonke inhlitiyo yakho manje nitokukholwa phansi lapha ngamunye wenu phansi lapha kule mibhedze lemincane nitokukholwa na nitokukholwa ngephandle lapho bangakulowathi kukuthi le ngelosi yankulunkulu lefanako ilapha namuhla na phakamisa sandla sakho kuthi ngiyakukholwa niyabona ukuthi ucinisile kanjani kuthi unguyesibili kanjani na manje bangakhi lokholwako uma nitokwendlula kule layini lalabakhulekelwako tandla titobekwa ephikweni nitosinza na bangakhi lonekukholwa kumelusi wenu lokholwako ukuthi uyindvodza yankulunkulu na phakamisani tandla tenu ngitophakamisa tandla tami nami ngikholwa ukuthi unjalo naye manje ngitomcela phumani nite lapha futhi ningiside ngamunye wenu wotani khona lapha ngembili asende line lalabakhulekelwako lapha wotani ngakulolu hlangothi ihalf yenu labanye benu ngakulolunye luhlangothi wonke lo nelikhadi lekhulekelwa A sukuma ude ngalapha ngakulolu hlangothi A manje ngifuna wonke umuntu ukhothamise inhloko yakho wonke umuntu emkhulekweni nisahlabela ngiyamthanza ngifuna kwehla futhi ngikhulekele ikakhulukati laba labasemibhedzeni lemincane nasetinhlakeni phansi lapha laba totobako ngifuna nikhuleke nami nonke nine bazalwane ngitobuya ngembili emzuzwini nje lonke libandla alikhuleke ngisehla intalo ya-Abrahama senikulungele kwemukela kuphiliswa kwenu abekho bonke ngephandle lapho yebo-ke bengicabanga ukuthi mhlawumbe bebato yebo-ke kusigcoba kakhulu ukuthi mhlawumbe singeke sathi ukuthi sikuphi ngifuna nikhumbule ngiyanithanza nisale kahle kini unkulunkulu anibusise ngiyethemba kunibona futhi masinyane ngite ngente loko sonke sikhathi landzela indlela kuye logcina inyeti ikhanya ebusuku tinkanyeti tikhanya kwenda kuhambe kahle ngikhumbule uma ukhuluma naye umtshele ukuthi ngiyamthanza ngifuna kukubona laphaya kulungile ngabe line lenu lalabakhulekelwako selilungile wonke umuntu khothamisa inhloko yakho manje futhi uhlabele ngiyamthanza lapho layini lendlula babe nkulunkulu bayeda nonke ninebafundisi yenyukelani lapho futhi nibeke tandla ethi kwabo manje yenyukelani lapho ngifuna nisukume lapho futhi nibeke tandla ethi kwalabathu laba manje lapho basendlula wotani ngco Oh babe, angazi ngubona umhlangano lo njengalona. Angazi ngikubone empilweni yami. Impilo yami, impilo yami. Angikaze ngikuve kukholwa lokungaka elayinini linye lalabakhulekelwako empilweni yami. Kunjalo, oh nguloko lebe sikulindzele. Mine lenendlulako manje, wotani nendlule, nimdumisa, wotani nendlule, nimkholwa. Nguleyo ndlela yekwenda, wota ukukholwa.
When you pass by your, not by man, pass. And you know your pastor's got you. Thank you.
Uma wendlula lapha hayi ngendoda wendlula futhi utokwathi ukuthi umelusi wakho une bitha line lelisheshako nako konke lokho lengenge ndlula kuko angikholwa ukuthi loyo mhlangano munye lengake ngeva kukholwa lokungako njengoba bekunjalo khona lapha kule line ngiqiniseke impela nje njengoba ngime langembili nitobona nine bazalwane emkhathini walabantu laba kukhona lokwentekako Beku ngulokukhulu niyathi ukuthi kungana kungoba belusi bayakholwa bathi ngeke kuthi uNkulunkulu sizathu ngibe nalamadvodza ukuthi ede lapha futhi akhuleke kude nine bantfu niconze futhi niconze umelusi wakho uneligunya lelifanako ukukhulekela lenginalo noma nguyipi lenye indvodza lenalo futhi babeka tandla tabo ethi kwakho ngalokufanako njengoba ngendile uma ugula esikhatsini lesithako Ungalenzi umuntu lotako nenkonzo lekhethekile. Niyabona ukuthi kwendekani uma umelusi wakho akukhulekela. Uyaphiliswa nawe. Niyabona na. Ngako bathi ngeke uNkulunkulu. Bathi ngeke uNkulunkulu leti gcotshelwe kubeka tandla ethi kwalabagulako futhi bakhulekele labagulako. Njenga noma yini lenye uma ngithole umusa emehlweni akho njengenceke yaNkulunkulu ngikholwe bani nekukholwa kumelusi wakho ngoba uyindvodza lethunye ivela kuNkulunkulu bani nekukholwa kuye manje uyehla labanye balabelusi laba kanye nami kusitha kukhulekela labantu laba labasetitulweni letine masondo uma labanye benu bazalwane batokwehlela ngembili besuke la ngembili kanye nami kuthi sibakhulekele